Zigo mwino mbare neve. Ichi chango kala ngati a choda witsa kwa ine. Ine sindi menera kukala kuno lero. Koma usiku uno ndi usiku wangonero. Ndipo ine ndinaganiza. Ndiko takubwera mauno. Ndipo ndinamuimbira mbare neve. Ndipo iye anati chabwino tsopano ngati nomukubwera anati bwanji osadzangoti yankhula pang'ono pokha. Ndipo ine ndinaganiza. Chabwino ngati ine ndingabwere ndipo izo nzotheka ine sindikakhala ndikulalikira koma ndingakonde kuti ndikangoyankhula ndi mpingo pang'ono pa nkhani zimene inu mukudziwa zimene ine ndikuganiza zikhoza kulimbikitsa mpingo. Ife tangobwera kumene kuchokera ku wathu kuchokera ku ulendo wathu wokasaka abalewo ndine kuno ndipo ife tinali ndi nthawi ya ulemerero. Ife tili woyamikira kwambiri tonsa ife tinakhuta ndipo tinapeza nyama zathu zimene timazisaka ndipo abusa athu ndi ine timadziwa kuti nyama ya mbawala ndi nyama yabwino kwambiri ndipo chotero ife tinali ndi mbawala yabwino ndipo ine ndinapeza chimbalangondo ndi mbawala ziwiri ndipo ife tinabwerera ndipo iye ikuyenera kukhala nthawi imene ine ndikuyenera kudzayankhula pa zizindikizo zisanu ndi ziwiri zotsiriza zija ndipo iwo sanachikonzekeretse chalichi ndipo pali china chake cholepheretsa chimene chachititsa izi. Izo ine ndikuganiza kuti mzinda kutivutitsa ife chifukwa chopanda malo okwanira oyimitsa magalimoto a anthu amene mpingo udakhale nawo. Ife tikufuna chalichi chatsopano chidzamangidwe pano ndipo ife tili ndi gawo labwino la ndalama limene laperekedwa kale ndi kudzapanga a chalichi chachikulu koma pamene ife tinali ndi misonkhano imeneyi bwanji inu mukumvetsa chimene izo zili icho ndi chinthu chomvetsa chisoni anthu ali mozungulira makoma kunja mumvula ndipo ndi zoyipa basi ndipo ngakhale kutsutsidwa kumabwera kuchokera kwa azinzanga a ine. Anati mbale Branham zikuoneka ngati iwo dokotala mzanga wa ine. Anati zikuoneka ngati iwe ukhoza kupeza malo ena. Anati ine ndimamva chisoni pamene iwo akudutsa. Namwina woyandikana ndi ine anati bwanji ine ndinabwera kumeneko mawu ina 5 koloko inu mumayenera kukakhala kumeneko. Ndipo anati anthu anali atayamba kale kusonkhana kuzungulira chalichicho kumusi kumeneko 5 koloko mawa inu mumayenera kukakhala kumeneko 9:30 chotero mwaona ndipo izo zimapanga izo kukhala zovuta ndipo ife tikufuna chalichi chimene chili ndi malo ndi kumene aliyense adzakhoze kukhala pansi ndipo ife tikuganiza kuti tikukhala masiku otsiriza tikukhulupirira zimenezo kuti kumene ife tikuyenera kumaophunzitsa mpingo za zinthu izi zimene zikubwera zinthu zimene zinaneneredwa zina za izo zaka masauzandi ndipo kwa pafupifupi zaka 25 ndi sate kuchokera pa chalichi chino zimene zinaneneredwa kuti zikanadzachitika ndipo tsopano ife tili nazo zikufika podzakwaniritsidwa chotero ife tikuyenera kumadzibwerezanso zinthu izi koma ife tilibe malo okwanira chotero mawa uno ndakhala ndikuyankhula pa foni ndi zinthu dzulo ndipo ine ndili ndi ochuluka oti ndipange masana uno ndi zina zotero ndiyeno ine ndinali ndi anthu ena amene amafuna kubwera mnyamata wokondedwa wang'ono izo ndizochititsa manjenje basi mbale wotumikira kumunda ndipo ochuluka monga choncho ndi mbale wochokera ku Norway ndipo ife tinali ndikukambirana pang'ono mu chipinda chakuseri ndipo ine ndinati chabwino tsopano ife tingotuluka ndipo mbale Neve wanati chabwino ife likhoza kubwera ndi kudzanena mawu pang'ono kuti tidzawulimbikitse mpingo pang'ono. Chimodzi cha zinthu zoyambirira zimene ndikufuna kuti ndinene ine ndinalemba zinthu zina apa papepala kuti ndikabwera kuchalichi ndimafuna ndidzanene chinthu chimodzi chimene ine ndinalemba apa chinali chokhudza kumwalira kwa mbale wathu wachisomo Tera pamene ife tinali titachoka. Mbale Tera wakhala kubwera kuchalichi chino kwa zaka ndi zaka tonsefe timamudziwa iye ine ndikutsimikiza koma ngati pangakhale alendo ena pano anali mwamuna wokalamba wofunikira uyo amene nthawi zonse ankakupezerani mpando kuti mukhalepo. Mbale Tera nthawi yomaliza imene ine ndinamuona iye tsopano mpaka ndidzamuone iye ali mnyamata iye anali atayima pamenepo pa khomo pafupifupi malamulungu atatu kapena anayi apitawo. Iye anati ine ndikufuna mabuku ena mbale Branham ine ndikufuna ndikagawe mabuku awa chotero ife Iye, chimene ine ndamva, iye anali ndi ntenda ya shuga ndipo anakomoka. Ndipo sanati asakudziwa kuti anali ndi ntenda ya shuga. Ndipo ndipo anali, iye anamwalira. Iye sanamwalire konse. Iye wangopita kukakhala ndi Ambuye Yesu. Ndipo iye anali wokhulupirika, mʼbale wopambana, nthawi zonse woganizira za anthu ena. Ndipo chomusangalatsa chake chinali kuyesera kumupezera wina malo woti akhalepo. Pamene iwo abwera kutchalichi. Ndipo inu mukudziwa, mwina mwake pamene ife tidzawolokere kumaloko, kodi izo sizidzakhala zabwino kudzamuona mʼbale Tera kumeneko. Akutipezera ife malo woti tikhalepo kumbali inayo. Ine ndikuganiza pomukumbukira mʼbale Tera, ine sindinali kuno kuti ndiyankhule izo ndi mʼbale Neville pa maliro ake. Koma ine ndikufuna ndinene mawu oyamikira kwa wamasiye wake. Mulongo Tera, ine ndikuganiza ali pano pena pake mawu uno adalitse mtima wake wokhulupirika. Mʼbale Tera, tsiku lina iye anati, mubwere ndipo mudzandione ine. Ine ndakumba nyanja yaing'ono kumeneko. Ndinayika mu nsomba zina. Chotero inu mukhoza kubwera ndi kudzawedza. Nthawi zonse amaganizira za wina wakenso. Ndipo panali wina wake amene amalingalira za iye. Ameneyo anali Khristu kuti amupatse iye chipulumutso. Ine ndikuganiza pomukumbukira pobe kwa mpingo uno pamene iwo wasonkhana ngati thupi mawa uno. Tiyeni tiime pamodzi, tiweramitse mitu yathu pamaso pa Mulungu. Atate athu akumwamba, ife ngati anthu mawa uno, ndi obwera kumalo ano opembedzerapo. Dzanja lanu lalikulu layenda pakati pathu ndipo ladzatenga kuchokera kwa ife mmodzi wa abale amtengo wapatali amene ife timamukonda. Ndipo tikudziwa kuti inu munamukonda iye. Ndipo inu munali ndi chifukwa pa zonsezi Ambuye, kapena izo sibwenzi zidachitika mwa njira imeneyi. Podziwa kuti Baibulo lathu limatiwuza ife kuti zinthu zonse zimagwira limodzi kwa ubwino wa iwo amene amamukonda Mulungu. Ndipo iye anachita zimenezo. Ndipo ife timayang'ana pozungulira mdziko ndipo timapeza chilengedwe mu njira iliyonse chikuyankhula kwa ife kuti manda sangamusunge iye. Pakuti pa dziko lapansi iye anatumikira cholinga chimene inu munamutumizira iye kuti adzachite. Iye anali mʼbale wabwino wokhulupirika. Ife timazipeza zimenezo moyo wa moyo wa zomera ndi moyo wa dzuwa limene limatuluka mmawa kuti lidzatipatse ife kuwala. Ndipo pakati pa tsiku ilo limabwera pa zaka za pakati. Ndipo kenako madzulo ilo limadzafanso basi kudzatulukanso mmawa wotsatira. Lantete ndi latsopano chifukwa ilo linatumikira cholinga cha Mulungu. Ife timaona maluwa pamene iwo akuphukira ndi kudzakongoletsa dziko lapansi ndi kudzakongoletsa nyumba za maliro ndi malo opangira zikwati ndipo amadzachita cholinga chake amatsegula mtima wake ndi kupereka mwaulere. Uchi kunjuchi ndizo nunkhiritsa kwa wodutsa kukongola kwa wofunafuna amapereka zonse ali nazo mutumiki kwa Mulungu. Kenako iwo amaweramitsa mutu wawo waung'ono. Koma pamene dzinja lifika iwo amadzaukanso chifukwa iwo anatumikira cholinga cha Mulungu. Ndiye pamaso pa chilengedwe chonse ndi Baibulo, lonjezo ndi mzimu woyera, ife tikhoza kusangalala mokondwa mu mtima mwathu podziwa kuti mʼbale wathu Tera chimodzimodzi Ambuye anatumikira cholinga cha Mulungu. Ndipo kunena kuti iye sadzaukanso zikhoza kukhala kulikana Baibulo lathu, Mulungu wathu ndi zinthu zonse zimene Mulungu watipatsa ife kuti tiziziyang'ana, kuti tizidziwa kuti chilipo chiukitsiro. Chotero ife tikuyembekezera nthawi imene ife tidzamuone iye kenanso pamene iye adzakhale mnyamata ndi wathanzi ndipo osadzadwalanso kapena kukalamba. Mdalitseni mkazi wake wofunika, mzake wokhulupirika ameneyo, momwe ife tidzawasowere iwo motalika Ambuye pamene ife timawaona iwo akupita limodzi kudziwe ndipo adakhala pa mipando yaing'ono kunja uko akuwedza ndi kumayankhulana ndi imene iwo anali okoma mtima yenieni limodzi. Ndipo tsopano ife tikudziwa kuti pali tsiku lopambana likubwera pamene ngwazi za chikhulupiriro zizidzaguba pansi pa chipilala chachikulu cha chigonjetso ndi angelo a ndi nyimbo azadzadza mlengalenga. Ife tidzawaona iwo kenanso kumalo amenewo. Kufikira nthawi imeneyo Ambuye tipatseni ife chilimbikitso. Tidalitseni ife ndipo mutithandize ife iferi musowa mbale tera motalika. Ndi aliensa amena mabwera ku chalichi chino. Pamene iye anka ima bakomo, ndi kumubezera malo amene wabwera kudzamva mawu a Mulungu. Kuda akhale pansi momasuka ndi kupumula. Siku lina pamene iye anatsogola Ambuye, ine ndinapemphera kuti mngelo wamkulu wa Mulungu ayime pamenepo pakhomo, kuti amubezere iye malo nayenso. Ambuye, ndipo iye akhoze kukhala pansi, pakuti zinalembedwa mu Baibulo. Achifundo adzalandira chifundo, kufikira ife tidzamuone iye Ambuye, mulole zikumbutso zipitirire kukoma mitima mwathu.
Amen.
Kufikira tsiku lina pamene tidzaka kumananso mdziko linalo. Kudzera mudzina la Yesu Kristu ife tikupempha izi. Amen. Iye adzasowedwa kwambiri pakati pathu ndi pakati pa alendo. Ndiye naotero amene amabwera ku chalichi chathu kapena nyumba yathu kuno kudzapembedza. Mulole solo yake iuse mtendere pamaso pa Mulungu. Kufikira tsiku limenero. Tsiku lina nafenso mmodzi aliyense wa ife tidzapita mmodzi ndi mmodzi mpaka tidzagwere mu mzere monga choncho. Mutolole ife tsopano pamene tikadali ndi nthawi ndipo tingathe tiyeni tidzikonzekeretse tokha ku nthawi imene ikubwerayo. Pakuti ife sitikudziwa kuti lidzakhala liti. Ife sitikudziwa kuti wotsatira akhala ndani. Mutilole ife tikhale chomwecho kuti tsiku lililonse kuti ngati ilo lingadzabwere konse, ilo lidzakhala lathu, ife lidzakhale okonzeka. Tsopano ine ndikufuna ndipange zolengeza. Tsopano pompano mwina mwake mwina ine sindinayankhulane ndi matrustee chibwerereni zokhudza pamene zili zakumanga ka chalichi kuno. Kapena chimene ife tikuyenera kuchita motsatira kupeza chalichi chathu kuti tikhoza kumadzachitira msonkhano wathu. Kenako ine ndidzapitirira mundikhulukire ine ndi zisindikizo zisanu ndi ziwiri. Ndipo kena ako mbale zisanu ndi ziwiri ndi zinthu zambiri zimene ife tikuyenera kuti tilowemo kompano. Ndipo tsopano la Mulungu lotsatira mawa pamenepo ine ndikuyenera kukakhala ku Elizabethtown, Kentucky ndi mbale LG Hoover ku msonkhano wokampereka. Ndipo ndiwa kukampereka kachisi watsopano kapena kachisi amene iwo agula ku Elizabethtown, Kentucky, kutsika ku 62 mpaka mutafika ku Elizabethtown, kapena kumangotsika, ine ndikutanthauza 31, kapena kumusi kwa Turnpike, basi pokhoterapo, kukutengerani inu ku Elizabethtown, ndipafupifupi ola, ndipafupifupi 35, 40 miles kukafika kumeneko, ine ndikuganiza, pafupifupi 40 miles, panjira a ya 31, ndipafupifupi 35 miles, kapena china chake. Njira inayo kumusi kudzera ku Turnpike ndi pa Marbury Street. Msonkhano wompereka mbale Hoover adzakhala ndi Sunday School ya nthawi zonse pateni kuloko. Ndipo ine ndikuyenera kukalalikira msonkhano wompereka kuyambira pa 11 mpaka 12 la Mulungu likubwerali pa November la 11. Pa board ya zolengeza kunja uko pali nkhani ya zimenezo. Ndipo izo zidzakhala ku inu mukhoza kubeza njira yanu kuchokera kumeneko ndi pa Marbury Street kapena iwo apereka mmene mungayendere pa izo zili pa board ya zolengeza kunja uko kumaso kwa chalichi. Kenako pa November la 22 ine ndikuyenera kudzakhala ku Shreveport, Louisiana pa 22, 23, 24, 25, and 26. Masiku asanu ine ndikuganiza ku Shreveport, Louisiana ku Life Tabernacle ndiko kwa mbale Mo. Iwo akusangalalira chikondwerero chawo cha zaka 50. Mdalitso wa Pentecost unagwa mu Shreveport, Louisiana zaka 50 zapitazo pa 22 wa mwezi uno. Zaka 50 uthenga woyambirira wa Pentecost unalikidwa ndipo unagwa mzimu oyera unagwa mu Louisiana ndipo iwo akakhala ndi chikumbutso pa zimenezo. Ndipo ichi ndi chikondwelero cha zaka 50 ndipo ine ndikuyenera kukayankhula ku chikondwelero ichi mausiku asanu ndi mbale Mo ku Shreveport. Life Tabernacle. Ino muri ndi azinzano kumeneko, ndiko zungulira kumeneko, bwanji. Amene mukufuna kuwalembera kapena china chake, ndingakhale wokondwa kukhala nawo kumeneko. Ndipo mungo wauza iwo za misonkhano imene ikubwera. Ndipo Life Tabernacle, ngati wina wake anayamba wakhalako kumeneko, ndi mʼbale mowo. Iye ndi mwamuna wopambana. Ndipo kuli gulu lopambana la anthu, akumwera akalewo. Inu simungawapose iwo. Ndipo chotero Life Tabernacle aliyense wozungulira Shreveport akhoza kukuwuzani kumene iyo ili. Shreveport ndi pafupifupi anthu 200,000. Ndipo iwo ndi mzinda wabwino ndi malo ogona ambiri. Chotero ndipo kachisiyo ndi kachisi wankulu kwambiri. Iye ali ndi chipinda cha mwamba ndi makonde ndi zipinda zazikulu, ndipo kenako chipinda pamwamba pake, ndipo pali malo ambiri. Ndipo molunjika kutsidya kwa holo ya mu mzinda imene mumakhala anthu 5,000 basi ngati kuwoloka nsewu kuno kupita ku holo ya mu mzinda. Ndipo abusa Jack T. Moore kapena mwina Life Tabernacle ku Shreveport, Louisiana, iwo udzayamba pa 22 limenelo lidzakhala lachinayi mpaka la Mulungu. Lachinayi, lachisanu, loweruka, la Mulungu, masiku folo, malo mwa 5, ino ndi kupepesa. Izo zidzakhala pa 22, 23, 24, ndi 25. Ine ndi kuganiza umo ndi imene izo ziliri za Novembala. Ndiyeno ife tidzafufuza ndiye zokhudza chimene ife tachita za chalichi kuno. Tidzafufuza mene chalichi chikuyendera zakupeza nyumba yake. Koma ngawo akutuza ife kuti iwo akhoza kuyika amuna okwanira mmenemo. Mpaka pafupifupi masiku 10 iwo akhoza kukhala atatsiriza iyo kuti nkukhoza kudzalowamo, mwaona, mwaliwiro ndithu. Ndipo iwo akungodikirira amzinda kuti asainire, inu mukudziwa. Ndipo ife tiyenera kudzakhala ndi malo ambiri oyimitsa pa magalimoto ndi izi zochuluka kwambiri. Ndipo pali mulu wachingwe choletsera kuti tifikeko kuti tiyambepo kumanga nyumbayo. Koma ndikufuna ndidzalowe mchalichicho ine ndisanabwerere kumunda kenanso. Tsopano ine ndayitanidwa ku Tanganyika, Uganda, ndi kudutsa kumeneko. Joseph wakonza misonkhano kuti idzayambe mu February. Ndipo dzulo pamene ine ndimabwera panali abale ena ndi mlongo Toms ndiwo ochokera kutsidya kwa nyanja amene anabwera. Ndipo anali ine ndinapeza cholemba chili pa khomo langa kapena choyitana kuchokera ku bungwe kumusi mu South Africa. Chotero ine ndikuwalembera iwo kuti ndidziwe chimene chikuyenera kuchitika mwina mwake pamene ine ndili kutali chomwecho. Ine ndikhoza kudzatsikira kumusi ku South Africa mwina mwake mugawo lomalizira la February. Ndi malichi pa nthawi imeneyo. Ndipo ife tikudalira kuti chalichi chidzakhala chitatha kuti ine ndikhoza kudzabweretsa mibado ya mipingo iyi nyengo yozizira isanabwere ngati nkotheka. Ngati ine sindidzatero kapena pamene ine ndikuyenera ndidzabwerere kuchokera kumeneko ngati Ambuye Yesu angachedwe. Ine ndimamvetsera dzulo pamene ine ndimatenga ndikukhulupirira linalidzana zatedi. Ine ndimaganiza kuti ndinayimva iyo ikuyimba kunja kuno mawa uno. Mʼbale wina wakumwera wang'ono anali amayi ake anabwera mu msonkhano. Iye anali ndi chotupa pa bere lake, ndipo iye anali ndi mthunzi wa kuimfa. Ndipo mzimu oyera mu umodzi wa misonkhano yaposachedwapa ku Southern Pines, ine ndikukhulupirira kunali kumeneko, kapena kina kwake, kunamuza iye nanena za chotupa chakecho ndi chimene iye anali ndi kumene iye amachokerako. Ndipo unati iye anali ndi mnyamata amene anali wobwerera mbuyo, ndipo anali woti achita ngozi ndi kuzengedwa mlandu wa kupha munthu, ndipo mulu wa zinthu monga choncho. Ndipo mnyamata uyu, izo zinachitika basi momwemo. Ndipo chotupa chake cha kansa kapena chotupa kani chinamuchokera iye. Chimene chili chotupa ndi kansa, ine mukudziwa. Chotero ndiye icho chinamuchokera iye. Ndipo mnyamatayo anazengedwa mlandu wa kupha munthu, ndipo chilichonse basi mene mzimu woyera unanenera izo. Ndipo iye anatsogozedwa kwa Khristu, anabwereranso kachiwiri. Ndipo iye anapanga tepi ya izo. Ndipo ine ndinayimva iyo ikuyimba. Kodeno munasangalala ndi kuyankhula kwa kung'ono kwa kale kwa kumwera kuja? Anati kumonsi kuno mu North Carolina. Iye anati ine ndimangozikonda zimenezo. anthu akale akumwera ameneyo. Ndipo iye anali, Ambuye anangomudalitsa iye. Iye anati, ine ndikudziwa inu mumati simumalalikira chiphunzitso bale Branham kwa osonkhana anu okha. Anati, ife ndi gawo la osonkhana anu. Chotero izo zinali zabwino kwa iye kunena zimenezo. Ndipo tsopano pali chithunzi, ine ndikuganiza mwina mwake icho chili pa bolodi ya zolengeza mawu uno ngati icho palibe. Bire achita icho pamenepo. Nthawi zambiri zimene zanenedwa, pamene ine ndinkayamba kuyankhula koyamba kuti iwo ankati, inu mukungoganizira mbale Branham kuti inu mumaona kuwala kumeneko. Kuwala kumeneko, mwina mwake pamakhala mkomwe, wakhoza kukhala ena amene atsalira pano, akale amene akukumbukira kale zithunzi zisanajambulidwe za iko. Kodi alipo pano amene akukumbukira ine ndi kunena izo kalekale, taonani, pafupifupi manja 4 kapena 5. Mlongo Spencer apa, ndi mbale, ndi mlongo Slota, ndi mbale apa, ndi mbale uko, pali pafupifupi akale 5 kapena 6 amene atsalira. Chabwino, tsopano, patapita kanthawi, diso la makina la kamera imeneyo linagwira chithunzi chimenecho. Chotero, icho chinapita ku Washington DC, ndipo chinadutsa mwa opima, ndipo anabwerera, palibe kuonekera kuwiri kapena kalikonse. Anati, kuwala kunakhudza disolo, ameneyo anali George J. Lacy. Ino muli ndi dzina lake litalembedwapo, mukuona? Chabwino ndiye, nthawi zambiri iwe umamva, umayang'ana panja ndi kuti pali mthunzi wakuda pa munthu uyu, ali ndi mthunzi wa imfa, ndi angati amene anandimvapo ine ndi kunena zimenezo. Nthawi zambiri maona, nthawi zambiri chabwino. Izo zinachitika kuti kamera inajambula zimenezo, ndipo chotero ife tili nazo izo apa. Dona amene anabwera kwa mlongo ndipo anamuunza iye munsonkhano mukhalo la ina kumene ife tinali ndi msonkhano wopambana ku Southern Pines. Ndipo kumeneko donayo anali akufa ndi kansa pa mabere awiri onse. Ndipo madokotala anali atamulephera iye kuti afe. Ndipo donayo anangofikira pansi ndi kutenga chithunzi chake basi monga ndinamuzira iye chimene iye anali ndi kumene iye amachokera. Ndipo ine ndinati, pali mthunzi wakuda pa iwe, iwe waphimbidwa ndi imfa. Ndipo donayo anangojambula chithunzi cha izi, ndipo chili pamenepo pa diso la kamera, inajambula mthunzi wa imfa. Ngati wina wa inu anaonapo malamulo 10 ndipo anaona mngelo wa imfa momwe iye analowera mdima umenewo mthunzi wosaoneka bwino uli pa chithunzicho, ndipo ine ndikuganiza icho chili pa bolodi ya zolengeza tsopano. Ngati icho palibepo, bire akhoza kundimva ine bwanji. Iye akachiyike icho pa bolodi ya zolengeza, ndipo icho chili ndi muvi ukumuloza munthuyo. Ndipo munthuyo mthunzi unamuchokera mkaziyo, ndipo iye anachiritsidwa mozizwitsa. Koma apo pali ngati chophimba, utsi wakuda unasonkhana mozungulira ndipo unadzamuphimba donayo, ndipo ukulendewera pa khansa imeneyo monga choncho kumabwera kuchokera kumeneko, chifukwa umenewo ndi mthunzi umene imfa ikubwerapo aponso kuchokera ku khansa. Chabwino, zilibe kanthu mene ungayesere kuwawuza anthu choonadi, pamakhala wina wake amene amakayikira kuti icho si choonadi. Ndipo ngati iwe nthawi zonse umanena choonadi, ndiye iwe umadziwa kuti iwe ukulondola. Ndili ndi mzanga amene ndi woweta ziweto kumtunda kumadzulo. Ndipo samalira anapereka pafupifupi madola 4,000 pa galimoto yoyenda pa chipale kuti akawerenge gulu la mphalapala zimene zinatsalira mu chigwa cha Troublesome. Bambo Jeveres amene anakhala muno mu Tchalitchi, ine ndinamutsogolera iye kwa Khristu wosakhulupirira kwa thunthu. Ndipo inu mwandimvapo ine ndikukamba nkhani ya ife tikukwera limodzi. Ndipo iye sankakhulupirira mukalikonse koma zikhalidwe za Darwin. Ndipo khanda limenero lobadwa mwana mwali zinali za mkutu. Ndipo ife tinamanga msasa usiku wina pamalo amene iye anamulandira Khristu. Ndipo chotero ndiye mwamuna uyu anawawuza iwo. Iye anati, tsopano inu simukuyenera kugula galimoto imeneyo, galimoto yoyenda pa chipale iyo. Anati, ine ndikuwuzani inu kuti kuli mphalapala zingati kumeneko. anati ziliko 19, anati zinaliko 20, zinaliko 21, ndipo ine ndinapha ziwiri. Ndipo iye amayankhula ndi woyang'anira nyama, samayenera kupha koma imodzi. Chotero iye anati zinalipo 21, ndipo ine ndinapha ziwiri, zatsala 19. Ndipo iye anati, inde Jeff, ine ndikudziwa unapha ziwiri za izo. Iye anati, ine ndinatero. Chabwino, iwo anatenga galimoto yoyenda pachibale anapita kumeneko. Kunali gulu la mphalapala 19. Iye anati, Bire, ukamuza munthu choonadi, iye samakhulupirira zimenezo. Chotero, umo ndimene izo zilili. Iwo ukhoza kuwawuza anthu choonadi. Ndipo komabe iwo, pakhala pali kusamvetsetsana kochuluka ndi mabodza za zinthu mpaka iwo samakhulupirira kuti ukuwawuza choonadi pamene iwe ukuwawuza choonadi. Inu mukuona? Koma ndife wothokoza kwambiri kuti tili ndi Atate akumwamba amene amatsimikizira choonadi chimenecho ndi kutsimikizira izo nzoona. Chotero, ndiye ngati ili lingakhale tsiku langa lomaliza pa dziko lapansi, ngakhale kafukufuku wa sayansi ndi zotsimikizira zatsimikizira kuti ndakuwuzani inu choonadi chokhudza zinthu izi. Uko nkulondola, icho ndi choonadi. Chotero, icho chikhala pa bolodi ya zolengeza. Bire, kodi iwe uli mchipinda uko? Iwe uli nacho mdzanja lako chithunzicho? Ndipo ngati iwe uli nacho, chabwino, chibweretse icho kuno. Ndiye ukhoza kudzachika icho apa. Iwo mwina mwake achiona icho, chabwino, ine sindikudziwa, pakhala kuwala pa bolodi. Ndipo apa pali, apa pali chithunzi icho apa. Ine ndikuganiza inu, simungachione icho. Koma pomwe apa inu, mukhoza kuona mthunzi wophimba wa imfa, umenewo pamutu pankaza ameneyo. Ndipo apa pali zolemba za izo kumbuyo apa. Kumene donayo anatenga chithunzi. Ndikuona ngati iwo kunaonekera kwenikweni. Ndipo apo icho chili. Pamenepo, iwo ndi mthunzi wophimba wa imfa. Mukumuona nzima iyo, uyo pamenepo, inu munachiona icho, ine ndikuganiza, mbale nevyo. Si choncho inu? Chotero, Bire, mwina mwake, achika icho pa bolodi ya zolengeza. Ngati iwe ungatero, Bire, bwera, udzachitenge icho, ndipo chiyendetse icho mozungulira kutsogolo, ndipo akachike icho pa bolodi. Kuti aliyense athe kuchiona pamene iwo azituluka. Iye kapena Doc, mmodzi wa iwo. Tsopano, ine ndinaganiza, mwina mwake, izo zikhoza kuonetsera bwino kuti inu mukhoze kuchiona icho. Koma pali ndima wochuluka pa mtundu wa chithunzi chimenecho. Koma iye achika icho kunja kumeneko kuti inu muchione icho pamene iwo azituluka. Tsopano, mukumbukire zolengeza zonse. Ndipo tsopano, mawa uno, ndinaganiza mwina mwake kuti ife tiyankhule pang'ono pa china chake kuti tulimbikitse mpingo. China chake chimene chingakupatseni inu mochuluka. Kuti chani, inde Doc, ngati iwe ungatero, izo zikhoza kukhala zabwino. Ine ndikufuna ndichigwiritse ntchito ichi apa. Ine ndinali ena iwo analibe icho kuti ayike kwa sabata latha. Chotero ife tinaganiza mwina mwake kuti icho chipereka zabwinoko lero. Ine ndimafuna ndiyankhule pa izo chifukwa izo zimafanana ndi a loto limene mlongo anali nalo. Ine ndikudabwa ngati mlongo Shepherd ali mchalichi mawa uno. Ine ndinakumana naye iye usiku wina. Ndipo nthawi yoyamba imene ine ndinamuona mkaziyo kwenikweni, ine sindimadziwa nkomwe kuti iye anali ndani. Ndiyeyo ine ndikuganiza siye. Inde, kodi inu mungadandaule, zingakhale zosakhala bwino ngati ine nditanena za loto lija mlongo Shepherd, inu simungadandaule, inu mutero, chabwino. Izo zili bwino. Ndipo ife tisanafike kuzimenezo, tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano kenanso. Atate akumwamba chisomo. Kwa inu, ife tikupereka matamando chifukwa cha ubwino wanu onse ndi chifundo. Ndipo tsopano, tikhalitseni ife bata mbuye, kuti tikhoze kuwerenga mawu a Mulungu wa moyo. Pamene iwo akubwera kwa ife kudzera mʼmasomphenya ndipo akutsimikiziridwa ndi mzimu woyera akuyikiridwa kumbuyo ndi Baibulo. Chotero ife tikupemphera kuti inu mutipatse ife kumvetsa kuti ife tikhoze kudziwa choti tichite masiku otsiriza ano pamene ife tikuona mphamvu zoyipa zikukhazikika motizungulira ife tsopano. Nkhondo yomaliza yatsala pang'ono kumenyedwa. Tithandizeni ife Ambuye ngati ankhondo yeni amphamvu. Tiloleni ife tisunge chishango chachikhulupiriro ndi mawu a Mulungu, lupanga, ndipo tisunthire chitsogolo mu dzina la Yesu. Amen.
Thinking of moving
Sobano, kuganiza zosunthira patsogolo, nkhondo, monga nkhondo ili mkati, ikukonzekera kuti ichitike. Nkhondo yeniyeni kuti timenye nkhondo ya chikhulupiriro. Mlongo Shepherd apa ndi mbale Shepherd amene ali anzathu achisomo kwambiri ndipo amene amabwera kukachisi uyu. Ndipo iwo ndi ana a Mulungu ofunika. Ndipo mlongo Shepherd uyu pamene ine ndimakatenga kalata yanga imene Bile akhoza kuyiyankha, basi wina wake akati munditumizire ine nsalu zapemphero zochuluka ndipo ine ndimazipempherera izo, iye amangowayankha iwo. Koma pamene iyo ndi kalata ya munthu payekha, ine ndimayenera kuyiyankha iyo ndekha. Inu mwaona, chotero ine ndinatenga makalata anga a munthu payekha, ndipo chotero ndimawatengera iwo ku nyumba, ndipo ine ndimawerenga mmenemo. Iyo inati kuchokera kwa mlongo Shepherd, ndipo ilo linali loto limene iye anali nalo la miyezi ingapo yapitayo. Ndipo iye sanali kulimvetsa ilo bwinobwino mpaka malamulungu awiri kapena atatu apitawo. Pamene ine ndinkaphunzitsa pa izi, mibado isanu ndi iwiri ya mpingo iyi zipatso zisanu ndi ziwiri Petro wachiwiri, mmene izo zimatengera Petro wachiwiri 1 kuonjezera ku chikhulupiriro chathu. Mukuona choyamba mwa maziko ndi chikhulupiriro chachiwiri, muonjezere ku chikhulupiriro chanu ukoma, kukoma wanu chidziwitso, kuchidziwitso kuleza mtima, kukuleza mtima chipiriro, kuchipiriro umulungu, ndipo ku umulungu chikondi cha babale, chikondi cha babale ndipo kenako chikondi kukhala mwala wa pamwamba. Zinthu zisanu ndi ziwiri zimenezo, mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Mwaona, ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri za mibado ya mpingo, ndipo zonsezi zaphatikizidwa pamodzi ndi mzimu woyera. Tsopano izo ndi zimene zimatengera kuti ukhale wantchito wa Khristu. Khristu amamanga mpingo wake mu mibado isanu ndi iwiri ya mpingo, mkwatibwi wake munthu, mkazi, mpingo, mibado isanu ndi iwiri ya mpingo pamodzi, ndipo imapanga mkwatibwi, ena kuchokera mu mbado uwu ndipo ena kuchokera mu mbado uwo ndipo ena kuchokera mu mbado uwo ndipo onse pamodzi, ndipo nkumaziwumba izo ngati piramidi. Monga Inoke amene ankamanga mapiramidi amene timawakhulupirira, ndipo mwala wa pamwamba sunayikidwe pamwamba pa iwo chifukwa mwala wa pamutu unakanidwa. Ndipo ife tinatenga tsopano osati ngati chiphunzitso koma kuti timvetse basi kwa mpingo kuno kuti izi Mulungu amazipanga yekha wangwiro mu zitatu. Iye amazipanga yekha wangwiro mu Atate, Mwana, Mzimu Woyera, maudindo atatu a Mulungu mmodzi. Iye amadzipanga iye mwini wangwiro mu kulungamitsidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa Mzimu Woyera, amabwera wangwiro, ntchito za chisomo. Iye amadzipanga iye mwini wangwiro mukudza kutatu, nthawi yoyamba kuti adzawombole mkwalibwi wake, kachiwiri kuti adzamulandire mkwalibwi wake, nthawi yachitatu muzaka chikwi ndi mkwalibwi wake, ndipo chilichonse chimakhala changwiro muzitatu. Ndipo 7 ndi nambala yopembedzera ya Mulungu. Mulungu amapembedzedwa mu 7 kumalizitsa. Tsopano kupangidwa wangwiro ndi kumalizitsidwa. Ndipo chinthu chachilendo chinali osati kuchibweretsamo ichi koma kungoyesera kuti ndikuonetseni ino mbawala yomalizira imene ine ndinayipeza inali ndi madontho asanu mbali imodzi ndi atatu mbali inayo. Mwaona chisomo ndi ungwiro. Tsopano zindikirani pa ichi, Khristu ameneyo Mulungu analemba mabaibulo atatu. Baibulo loyamba linali mu mlengalenga lotchedwa zodiaki. Tsopano ngati inu simukulidziwa bukhu la Yobu, mungoyiwala za izo chifukwa Yobu ndamene akufotokoza zimenezo, momwe iye anayang'anira mwamba ndipo iye anapereka dzina kwa zinthu zimenezo mu mlengalenga. Ndipo zindikirani mu zodiaki iyo inayamba ndi chiyani? Chinthu choyambirira mu zodiaki ndi namwali, chinthu chomalizira mu zodiaki ndi Leo mkango, kudza koyamba kwa Khristu kudzera mwana mwali, kudza kwachiwiri Leo mkango, mkango wa fuko la Yuda. Kenako Enoki anamalizitsa mu tsiku lake kapena mu tsiku limenero piramidi. Ndipo izo chifukwa ife tilibe nthawi yoti tiike maziko a izo, ndikuonetsera mene piramidi imeneyo inabwerera kudutsa mu zipinda ndi zina zotere. Izo zimayankhula molunjika kumapeto a nthawi. Tsopano iwo ali mnyumba ya mfumu tsopano mwakuyeza koma mwala wa pamutu sumayikidwa nkomwe pa piramidi ndipo iyo ikukhala mangwiro mwazojambula kapena zomangamanga mpaka ngakhale lezala wopyapyala wang'ono iwo samadziwa nkomwe momwe iwo anamumangira iye iwo samamvetsa izo kuti mpaka lezala imalephera kudutsa mphepete mmene matope ankenera kukhalamo ndipo palibepo matope pamenepo izo ndi zangwiro basi zimayikidwa pamodzi chotero izo ndi mmene zimakhalira pamene Khristu ndi mpingo akhala mmodzi zimamakhalanso matope pakatipo zimamakhala kalikonse pakatipo Mulungu basi ndi munthu Mulungu Khristu ndi munthu tsopano koma mwala wa pamutu iwo sanayambe awupezapo iwo ino mukudziwa Stone of Scones umene iwo ali nawo mu England kuti azidzodzerapo mafumu kapena kuti azikawavekerapo iwo nduwira ndi zina zotero koma mwala wa pamutu muzindikire pa dola ya America ili muona ngati pa dola ya America mbali imodzi mbali ya kumanzere pali chisindikizo cha America mbungu ndi mthungo mdzanja lake mbali ya chiwiri ichi chimatchedwa chisindikizo cha United States koma kumbali inayo kuli piramidi ndipo pamwamba pake diso lalikulu ndipo pansi apa kumati chisindikizo chachikulu chifukwa chiyani chili chisindikizo chachikulu mufuko lino ngakhale pamwamba pa chisindikizo cha fuko lathu mukuona zilibe kanthu chimene ino mungachite Mulungu amazipanga izo kuyankhula chimodzimodzi mukuona iye amamupangitsa wochimwa kuyankhula za izo iye amatipangitsa fuko kuyankhula za izo tilichonse chikuyenera kuyankhula za iye kaya inu mukufuna kukhulupirira izo kapena ayi izo zilipomwepo tsopano zindikirani pali diso pamenepo diso la Mulungu ndipo chifukwa choti chapamwamba sichinachoke chisindikizo chapamutu chifukwa icho chinakanidwa chimene chinali mwana wa Mulungu mwala wa pangodya wa nyumbayo chisindikizo chapamutu cha piramidi ndi zonsezi tsopano ine sindimagonda ku nthawi zina iwo amajambula zinthu izi ndipo zimatuluka kukafika kunja pakati pa abale mmipingo a mmipingo ina ndipo pamene iwo achita zimenezo ndi abalewo nthawi zina amakhala ndi kuganiza kolakwika kuti ine ndikunena china chake chokhudza abale koma ine sindikutero ayi ine ngati inu mungamvetsere ndi kumvetsa mwaona ine sindikuyankhula motsutsa mʼbale aliyense chifukwa izo sizabwino kwa abale kumayankhula motsutsana wina ndi mzake ife timayenera kumayankhulirana wina ndi mzake osati kumatsutsana wina ndi mzake koma pamene ine ndiyankhula nthawi zina zabungwe lina lake monga Presbyteria Methodist kapena zina zotero iwo amati mwaona iye akutsutsana nazo ine sindikutero tsutsana ndi mʼbale mmenemo kapena mlongo mmenemo kachitidwe kamene kakulekanitsa ubale ndi kamene ine ndimayankhula motsutsana nako ana a Mulungu ndi banja limodzi ndipo osati magulu osiyanasiyana ndipo yena ayiwo amati ine ndilibe kanthu kochita ndi izo chifukwa icho ndi chipresbyteria ndipo ndine wa methodist mukuona tsopano izo sichoncho mukuona ndikachitidwe kabungwe limenero kamene kamaphwasula ubale umenewo mukuona tsopano zimenezo monga ine ndanenera ngati iwe ukupita kumunsi kwa mtsinje mubwato la kale losaoneka bwino ukupita kukayesera kudutsa mathi ndipo ine nkumadziwa kuti izo siziteka chabwino ndiye ine sindikufuula kukudzudzulani inu ndikuyesera kuti ndikuchotseni inu mubwato limenelo mukuona chifukwa ndi bwatolo limene liti lidzaphwasuke ndipo inu mudzasiyidwa mutakhala nokha mmadzi chotero izo sizili izo si mʼbale amene ali mʼbwatolo koma ine ndikumukuwira mʼbaleyo kuti ndimuonetse iye chimene chikufuna kuti chichitike chabwino kachitidwe konseka kamene anthu apanga muzopindula zawo kakuyenera kuphwasuka ndizo zonse iwo akuyenera kubwera ife tikuyenera kubwera ku umodzi ku ubale icho chakhala chili cholinga changa chamoyo ndi yesera kuti ndilumikizitse ndipo osati kuphwasula bungwe koma kuwalola iwo abweretsepo malingaliro awo ndi kukhala abale kwa mkhristu wobadwa mwatsopano aliyense inu mukuona izo ndilo lingaliro lake pamenepo ndi pamene ine ndayimapo chabwino tsopano ngati abale angazindikire zimenezo ine ambiri abale athu ngakhale mu maudindo athu a full gospel iwo sanakhulupirira kuti a baptist ndi a methodist ndi a lutherani ndi iwo ali nawo mwayi koma tsopano iwo akhoza kukhala kuti akulondola koma ine sindikugwirizana nazo izo ine ndikukhulupirira kuti mbado kuno mbado wa lutherani mu mbado uwu apa umene unkatchedwa ine ndikukhulupirira mbado wa sade ndipo kenako mbado wa philadelphia wa Methodist, ndipo kenako wa Pentecost, mbado wa Laodikaya. Ine ndikukhulupirira imeneyo ndi mibadoyo. Ndipo Mulungu, muli wonse wa mibado imeneyo, amatengamo anthu osankhidwa. Ndipo mmenemo, monga Hebrew 11, amanenera kuti iwo opanda ife si angwiro. Mugona, koma tsopano mpingo wabwera kuchokera mu ichi. Kumabwera mukaguluka kang'ono nthawi zonse mpaka iwo watsikira mu mbado wa Pentecost. Tsopano chifukwa chimene ine ndikunenera izi nkuti inu mukhale ndi lingaliro la chimene mlongoyo analota. Ndipo loto lake ndithudi ndilofanana ndi zimene ine ndakhala ndikuphunzitsa. Zindikirani tsopano apa. Tsopano zinthu zonsezi zimene Petro woyamba ndima ya 6 ndi ya 7 akukuwuzani inu ku ndi chikhulupiriro chanu chimenecho ndi choyamba. Tsopano ine ndikunena kuti anthu amadzinenera kuti ali nawo maukoma awa asanabade mwatsopano komwe ndipo ine ndikukhulupirira ndinapanga ndemanga ya mwano ndipo ndinati izo zili ngati mbalame yakuda ikuyesera kuvala nthenga za nkhukutembo pa iyo mwini. Ndikudzipanga yokha kukhala nkhukutembo iyo singachite izo pakuyenera kukhala nthenga ya chilengedwe itamera pa iyo mkati mwa iyo mukuyenera kutulutsa nthenga imeneyo ndipo nthawi zonse ndimanenedwa kuti ndimakhala wankhanza pa alongo athu zakumeta tsitsi ndi zophoda pa ngope zawo zonse ndi zinthu ine nthawi zonse ndimanenedwa kuti ndimakhala wankhanza pa alongo athu izo sikuti ndili ndi kalikonse kotsutsana ndi zimenezo ine sindikunena kuti mkazi si mkazi wabwino kuti iye ndi woyenda pa msewu wina wake kapena china chake limenelo sikhalidwe langa koma ndi ichi pamene iye wayika zonyengezera zochuluka kunja zimaonetsera kuti pali zonyengezera mkatimo mwaona pamene ife tikuyenera kudzadzidwa ndi Khristu chifukwa chakunja nthawi zonse chimafotokoza chimene chili mkati ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo inu mukuona ndipo pamene Khristu akuyenera kukhala mmenemo ndi kumasamalira za Mulungu ndi kumasamalira zinthu zinazo mmalo mwa zonyengezera zozikweza ndipo inu mukudziwa zikope za girini ndi maonekedwe opanda umunthu ndi mitundu yonse ya zinthu zimenezo ine basi sindimatsatira zimenezo ndipo sindikhulupirira kuti Baibulo limatero nalonso chotero ine ndimakonda kungokhala chimene ife tili zindikirani tsopano ngati iye alibe zikhadabo zilizonse ndipo akufuna kuyikapo zina ngati iye alibe mano aliwonse ndipo akufuna ena alibe dzanja ndipo mukulifuna lina mulibe tsitsi ndipo mukufuna lina inu mulibe zinthu izi izo ndizosiyana koma pamene inu mukugulula mano anu abwino enieniwo chifukwa iwo siwo wala amene iwo akuyenera kukhalira ndiye inu mwalakwitsa ngati inu muli ndi tsitsi lofiira ndipo mukufuna lakuda ndipo inu nkupita kumusuku ndikukalipenta ilo kuti likhale lakuda basi chifukwa inu mwalakwitsa iya ine ndikuganiza choncho koma chinthu chenichenicho palibe polemba la izo kokha kudula tsitsi pali lemba la izo iya ndili ndi ochuluka pa izo chotero ndiye ife tikufuna kutsimikiza kuti izo ndi zolondola tsopano mlongo wathu mukulota iye analota kuti iye chabwino choyamba iye anasokonezeka ndi cha ntchito yanji kumapitirira ndi kumayesera kuvutika mmoyo ngati Mulungu akufuna kuti ife tilandire mzimu woyera ndipo ife tilibe iwo tsopano ine sindikuganiza iwo akhoza kukhala kuti akujambula izi koma ngati iwo sakutero ngati iwo akutero izo ndi za mpingo wokha mukuona tsopano ndipo ngati mʼbale wina angadzazipeze izi ndipo inu nkudzamva liwu langa mʼbale pa izi kumbukirani ine ndikungophunzitsa kwa mpingo wanga inu nthawi zonse pamaso pa osonkhana anu muziwapima matepiwo ndipo ngati inu simukufuna kuti osonkhana anu awamvetsere iwo musawalole iwo aziwamvetsera iwo koma ine ndikungoyesera kunena kwa gulu laling'ono ili pano limene mʼbale Neville ndi ine mwa mzimu woyera tikuyesera ku kulichitira ubusa ndi kuwaphunzitsa iwo. Tsopano pali zina za zinthu izi zimene inu mukhoza momvetsa chisoni kusagwirizana nazo. Chotero ngati pali monga amene ine nthawi zonse ndimanenera zakudya nkhuku yokazinga, pamene inu mwaluma fupa, inu simumataya nkhukuyo, inu mumataya fupalo. Chotero nthawi zonse muzichita zimenezo. Mukamadya mkati wa zipatso ndipo inu kupezamo nthanga, inu simumataya mkatiwo, inu mumangotaya nthangayo. Chotero inu muzichita chimodzimodzi pomvetsera kwa izi. Tsopano ine ndikukhulupirira kuti chifukwa chimene pali chisokonezo chochuluka lero zokhudza mzimu woyera, izo sizikuphunzitsidwa molondola. Ine ndikukhulupirira kuti ubatizo umaphunzitsidwa ndipo kungoti ubatizo, komano zimakhala monga amene mmati galimoto. Koma tsopano ine ndili ndi amakanikwa angapo muchali chichino, ndipo ine sindimadziwa chinthu chimodzi cha izo. Chotero ngati ndingalakwitsa abale ndine, mukumbukire ine simakaniko. Pamayenera kukhala mapoyiro ndi mapulagi ndi mapointi ndi mavavu ndi china chilichonse chimene chimapanga galimoto. Ndipo pamene inu mukamba za ubatizo wa mzimu woyera, pamakhala zambiri zimene zimapita ndi iwo. Mukuona pali zambiri zimene zimapita ndi iwo. Ndipo apa pali chimene ine ndikuganiriza kuti Mulungu akutsimikizira mzimu woyera uli pano. Mukuona tsopano Petro anati poyamba chikhulupiriro. Tsopano penyani izi, mwacheru kwenikweni tsopano, ife tiphunzitsa izi koma miniti pang'ono. Chikhulupiriro tsopano ndi choyamba chanu, ndipo muonjezere ku chikhulupiriro chanucho ukoma, ukoma wanu chidziwitso, kuchidziwitso chanu kuleza mtima, kukuleza mtima kwanu chipiriro, kuchipiriro chanu umulungu, umulungu wanu chikondi cha babale, chikondi cha babale, ndipo kenako chikondi, ndipo aliyense amadziwa kuti chikondi ndi mulungu, mulungu ndi chikondi. Mukuona tsopano kuti kenako tikachoka apa ndipo kenako nkudzazibweretsa izi mu mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Mulungu akumanga mu mibado isanu ndi iwiri ya mpingo mkwatibwi wa Khristu kudzera mu Filadelfia, Tiatira ndi Pergamo ndi Simuna ndi Efeso, mbado wa mpingo umene Yesu anati ngati mkwati adzabwere mu ulonda woyamba kapena ulonda wa chisanu ndi chiwiri. Anamwali onse awa anadzuka, iwo anadzuka. Anamwali aku Efeso, Simuna, Pergamo, Tiatira, Sade, Filadelfia ndi Laodikaya. Kodi inu munazindikira zimenezo? Unali mbado wa chisanu ndi chiwiri umene pamene iye anabwera ndi kuwadzutsa anamwali ogona amenewo. Izo zinabweretsa iwo njira yonse kubwerera kuno. Mukuona? Pakuti muichi kudutsa zaka mibado iye amamanga mkwatibwi, wobadwa ali mkwatibwi, anabereka mkwatibwi pa dziko lapansi wa Khristu. Ndipo njira yomweyo imene iye akuberekera mkwatibwi uyu, iye wabereka anthu paokha. Tsopano ine ndikuyika maziko a izi kuti inu muthe kuona pamene loto la mlongoyo lizinenedwa. Tsopano zinthu izi pano mwantheradi zikuyenera kukhala mwa Khristu, mzimu woyera usanawasindikize iwo, ichi chisanabwere pamwamba ndi kudzapanga chinthu chomalizika. Tsopano loto la mlongo wathu tsopano, iye anali ali ndi nkhawa ngati iye anali ndi mzimu woyera kapena ayi, pamene iye anagona pa lofulukuka pawiri, pamene mwamuna wake anali kuwerenga pepala. Ndipo iye ali ndi ana monga ine ndili nawo, ndipo iwo nthawi zonse amapanga phokoso ndi zinthu. Ndipo chotero mu ichi iye anagona tulo kapafupifupi maminiti 10 kapena 15. Ndipo iye analota, ndipo iye samazimvetsa basi zimenezo kapena kuti azike izo zonse pamodzi kuyambira chaka chapitacho mpaka uthenga uwu utaphunzitsidwa. Kenako pamene ine ndinali kuphunzitsa iwo, izo zinabwerera kwa iye. Ndipo iye analota kuti amapemphera, iye amayenda pansi poyamba iye asanalote, ndipo akupinda manja ake ndi kumaganiza, Ambuye kodi ine ndili ndi mzimu woyera, kodi inu mungatsimikizire kwa ine? Ena amati chifukwa choti choti ine ndinafuula kapena ena anati chifukwa ndinayankhula malilime ndipo ife timakhulupirira mu zonsezo koma kodi ine ndili nawo iwo kwenikweni ine ndimakhulupirira mu zinthu zonsezi maukoma amenewo kuyankhula malilime ndi kufuula ndi mitundu yonse yakuonetsera ine ndimakhulupirira gawo lililonse la izo koma ngati izo zili pamenepo opanda ichi pali china chake cholakwika mukuona tsopano mwaona inu mwaona iwe iwe uli ndi chigoba zindikirani ndipo iye anali ndi nkhawa chifukwa cha zimenezo chotero iye anangogona palofulukuka pawiri pamene mwamuna wake anali kuwerenga ndipo iye anagona ndipo analota ali pamwamba pa phiri ndipo pa phiri ili chopambana ine ndilibe pepalalo patsogolo panga koma ndikuganiza izo zili moteremo iye analota kuti anaona a bokosi la thanthwe ngati a chimango litakhala pamwamba pa phiri ili ndipo mamuna wake anali atangokhala kumbuyo kwake ndipo iye anamuona bambo wamkulu atayima pamenepo atavala zovala zogwirira ntchito mikono ya malaya itapindidwa akutunga madzi oyera kwambiri amene iye anawaonapo ndipo nkumawathira iwo mu bokosi ili bokosi la thanthwe ili pamwamba pa phiri ndipo bokosi la thanthwelo silimasunga madzi ndipo iwo amangotayika kuchokera mmenemo ndipo linangobwatitsa zinyasi zonse ndi mitengo ndi chilichonse mmenemo ndipo limabwatitsira izo panja ndi kumayenderera kumatsika phiriro ndipo iwo anadzayenderera pamapazi ake ndipo iye anali atayima pa chinthu chimenecho kungoti iwo sana mumamatire iye ndipo ndiyeno iye anafunsa chifukwa chimene bokosilo silimasunga iwo ndipo bamboyo anati amenewo si madzi umenewo ndi mzimu woyera ndipo anati palibe choti chiwagwire iwo ndipo anati kenako iye anabwerera ndipo anakatenga chidebe china chachikulu ndipo icho chinali chodzadza ndi uchi ndipo anatsanulira uchi mmenemo anati tsopano icho chisunga iwo ndipo iye amaganiza kuti bokosilo linali bokosi la thanthwe liphulika ndi kutaya uchiwo koma ilo silinatero iwo potsiriza unamatana pamodzi ndipo unasungika mmenemo iye anatepenuka ndipo anatsikira pansi pa phiri akutsika phiri iye anadzayima pansi pa phiri ndipo anayang'ana mbuyo iye anaona mitsinje isanu ya madzi oyera awa owala osayipitsidwa ndi zinthu zimene iwo amadutsamo oyerabe ndi owala akubwera mwaliwiro kenako iwo anayamba kuyenda pang'ono-pang'ono kenako pafupifupi kumazimirira ndipo iye amadabwa kuti iwo afika bwanji pansi pa phiri mitsinje 5 ndipo iye anadzuka ine ndikuganiza izo ndi pafupifupi kulondola si choncho mlongo Shepherd tsopano ine ndisanatenge konse kalatayo ndikuitsegula iyo ine ndisanaiwerenge iyo ine ndinaona loto lakelo umo ndi mmene maloto amatanthauzidwira tsopano ambiri a inu mabwerapo kwa ine ndi maloto ndipo ndikudzanena zinthu kwa ine zokhudza malotowo ine ndimati dikirani miniti inu simunanene ilo nkomwe mukuona ndipo ndimapita ndikukalitenga ilo ndiye ngati iwe sunganene zimene munalota ungadziwe bwanji kuti kumasulirako ndikolondola kapena ayi mukuona iwe ukuyenera kutero iwe umayenera uone lotolo masombenya amayenera akuonetse lotolo ndipo pamene iwe uona loto limene munthu analota ndipo nkukhoza kuwawuza iwo asanakuwuze iwe ndiye iwe udziwa kutanthauzira kwake chabwino ine ndikukhulupirira kuti zimenezo zilipo mulemba aponso danieli nthawi ina sizoona zimenezo anati eya ine ndikukhulupirira ine ndinangopezeka ndikuganiza za zimenezo pamenepo mukuona koma iwe nthawi zonse umaona lotolo tsopano ngati kutanthauzira kuli kolondola munthu akayamba kukuwuza iwe loto iwe ukhoza kungowayimitsa iwo ndikuti dikirani miniti ndipo izo zinali mwakuti ndi mwakuti izo zinali mwakuti ndi mwakuti kuwonjezera zakuti ndi zakuti ndipo kenako inu nkuti izo ndi ndendende kulondola mukuona mwamuna tsiku lina ankayesera kundiuza ine loto limene iye analota iye anati chabwino iye anati ine ndinati tsopano mʼbale chifukwa chiyani iwe wasiya gawo linalo iye anati gawo lina ndiliti ine ndinati iwe unalota utaponya mwala mwamba mu mlengalenga ndipo ine ndinawombera iwo ndipo wina unalowa mudiso langa iye anati izo ndi ndendende zoona mʼbale Branham ndipo iwo anangochotsapo gawo lomalizira la ilo dzulo Jorero ndizimenezo tu mugona inu mugona bwanji inu mukapanda kunena chilungamo cha iwo koma inu mugona iwo amadzaululika chimene ndimadzakuwuzani inu loto lanulo chimene inu munalota ndiye inu mumadziwa kuti ndikulondola. Tsopano apa pali kutanthauzira kwa loto lake. Iye amasautsika za mzimu woyera. Tsopano mochuluka kuti iye anaona bokosi pamwamba pa phiri linali thanthwe. Bokosi la thanthwe ndi thanthwe kuvomereza. Tsopano monga Yesu ananenera mulemba, iye anati, Petro anati, ndani? Yesu anati, anthu amati ine mwana wa munthu ndi ndani? Wina anati, inu ndi Eliya, ndi Mose, ndi zina zotero. Ndipo iye anati, koma inu mumati ine ndi ndani? Iye anati, inu ndi Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo. Tsopano anthu ena amati, tsopano mpingo wa Katolika umati, mpingo wa Roma Katolika umati kuti wake timene thanthwelo linali kuti Yesu anati pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za Gehena sizidzawugonjetsa iwo. Iwo anati izo zinali pa Petro ndipo Petro anali thanthwe limenelo chifukwa Petro amatanthauza mwala waung'ono. Pa thanthwe laling'ono ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo pa Petro iwo lowezana kwa utumi iwo anamanga mpingowo. Ndiye mpingo wa chiprotestanti umati uko nkulakwitsa izo zinali pa iye mwini mpamene iye anamangapo mpingo. Tsopano osati kuti ndikhale wosavomereza koma ine mwakuona kwanga izo zonse ndizolakwika chifukwa iye sanamange iwo pa Petro komanso iye sanamange iwo pa iye mwini koma izo zinali pa vumbulutso la Petro za chimene iye anali. Mugona, munthu amati ndine ndani, ine mwana wa munthu, inu ndi Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo. Odala ndi iwe, Simoni, mwana wa Yonasi, thupi ndi magazi, sizinaulule izi kwa iwe. Seminari ena yake, maona, koma Atate anga amene ali kumwamba, aulula izo kwa iwe. Iwe ndi Petro, pa thanthwe ili, la kuvomereza, pa vumbulutso ili, ine ndidzamangapo mpingo wanga. Ndipo izo zakhala mbado wa mpingo uliwonse wakhalapo ndi kuvomereza kwa pa thanthwe kumeneko mpaka pa kuvomereza kwa thanthwe uku kwa Laodikaya. Ndipo tsopano inu simungapange mpingo oyera palibepo chinthu chotero ngati mpingo oyera kapena bunge loyera. Mzimu oyera ukhoza kulalikidwa mmenemo koma mmenemo inu mumapeza zabwino ndi zoyipa zigawe nga osanjanitsika ndi china chilichonse chotero bungwe silingagwiritsitse inu simunganene kuti ife tili nawo iwo palibe aliyense wa iwo amene ali nawo iwo. Ayi bwana, mzimu oyera umatsamulidwira pa anthu paokha ndi munthu payekha. Chotero chomwecho thanthwero tsiku lotsiriza lino mpingo wa Pentecost umene walandira mzimu oyera iwo anachita koyambirira kutsika kudutsa mibado. Iwo amalandira mzimu oyera koma osati mwa muyezo umene iwo ali nawo iwo pano chifukwa ndikubwezeretsa kwa choyambirira pamene ife tikutenga zoyikapo nyali Alpha ndi Omega momwe iwo anatsira nyali yoyamba iyo inali ikukwera ndi kumakwera mwamba ndipo inayamba kumazima ndi kumazima kenako inabwereranso mugona woyamba ndi wotsiriza ndi zina zotero. Tsopano koma mumbado wa mpingo uwu uthenga ukutsanuliridwa mu mpingo koma thupi la mpingo maloka pakamodzi monga kachisi uyu ife tinena ndi kumene iye amabwera kutchalichi. Kachisi uyu si kachisi wa mzimu woyera palibepo chinthu choterocho. Anthu amene amabwera kutchalichi chino ndi makachisi a mzimu woyera iwo ndi makachisi amene mumakhalapo mzimu woyera koma osati mpingo mthupiro gulu chomwecho iwo umatulukamo koma chimene munthu uyu amene amatsanulira madzi mtumiki ku mpingo akutsanulira uthenga mu mpingo koma madziwo amachita chiyani iwo amabata mtsira kunja zonyasa zonse zimene zinali mmenemo izo ndi zimene mzimu woyera umachita umabatitsa izo. Tsopano, uchi umayimirira chikondi cha pa abale, kukoma mtima kwa abale, kumene kuli mbado uno. Ine ndangomaliza kumene kuzinena, maona, za kukoma mtima kwa abale, mbade mene ife tikukhala amo tsopano. Tsopano, inu mukhoza kunena kuti, onani, ine ndikutsimikiza sindimamukonda mbale Neville, kapena ine ndikutsimikiza sindimamukonda mbale Jones, sindimamukonda mbale wakuti ndi wakuti, ndi china chake chonga zimenezo. Koma mungolola china chake chimuchitikire iye, mbale, mtima wako umasweka, icho chimangotsera pangono kukupha iwe. Mukuona, ife tikhoza kukhala ndi chikondi cha babale. Ndiku mamvelelana wina ndi nzake, mukuona, koma kuti zipitilire mugulu la anthu. Chifukwa chiyani iwe umasamala za mbala ameneyo, chifukwa iwe unadye mankate limodzi ndi iye apa paguwa. Monga momwe muti muchitire usikuno. Inu mumachita chiyanjano ndi iye, inu munagwirana chanza ndi iye, inu mumapembedza ndi iye. Iye ndi mbale wanu, ndipo iye akhoza kupanga china chake muthupi, chimene inu simungagwirizane nacho, chifukwa inu mumangomudalikira, chimene inu simukuyenera kuchita. Koma mumamupewa iye pang'ono, koma pansi pa mtima wanu, ngati china chake chingamuchitikire mbale ameneyo, izo zikhoza pafupifupi kukuphani inu. Kapena mlongo ameneyo. Ine ndi bambo okalamba. Ine nthawi ina ndinali mnyamata. Ndipo tsopano ine ndakalamba. Ine ndaziona izo kudutsa mu mbado. Zikuchita zimenezo. Ndawamvapo anthu akuti ine sindikhala ndi chochita ndi iye. Ndipo china chake chikachitika ndi munthu ameneyo, izo zimatsala pang'ono kumupha iye. Iye amaganiza, ine ndamulola mbale wanga ofunika kuti apite, wopanda kupanga ubale ndi iye. Mukuona, ndi chikondi cha babale. Icho chimaoneka ngati simungamatane, koma icho chimamatana. Uchiwo, iwo umamatana. Tsopano, mochuluka kuti iye amachokera kumeneko, kumapita kumusi kwa phiri, mpaka pansi pa phiri. Tsopano, madzi aulemerero awa amakhavukira pamwamba pa phiri, mitsinje isanu. Tsopano, 5 ndi nambala ya chisomo, JASUS, FRETH, GRACA, mukuona, 5 ndi nambala ya chisomo, mitsinje 5 inali kutsika kuchokera pamwamba apa pangalande, kumatsika kudutsa apa. Uliwonse wa mibado iyi inali ndi kuvomereza kwa thanthwe. Oyera kugona, akudikirira, maona, mpaka mbado uno. Koma posa chedwa, mzimu oyera, ukutsanuliridwa kuchokera kwa Kristu, udzabwera. Ndipo, udzawusindikiza mpingo. Kenapo mpingo, udzakwadulidwa. Ilo lidzakhala gulu la thunthu la Mulungu, mkwatibu wa Kristu, amene adzakhale wamkulu wa zinthu zonse. Inu mukunditsatira ine tsopano? Tsopano, iye amadabwa. Tsopano, muloto lakelo, iye amadabwa. Kodi mtsinje wa ung'ono uwu? Ukafika pansi, mukuona, iwo unali kuwuma. Tsopano, pokhala kuti iye mwini, tsopano, apa pali chimene ine ndikufuna kuti inu mumvetse tsopano. Iye mwini amadabwa za iye mwini. Kodi iye anali ndi mzimu oyera? Tsopano, ine ndinapewa kunena izi masiku angapo apitawo. Ndimaganiza kuti mpingo ukhala wa uzimu mokwanira kuti uzimvetsa izo. Ndipo mwina mwake ine ndizimitse tabiri tsopano. Koma chifukwa sindikufuna kuti iyo ipite pakati pa abale. Koma inu mukhoza kuyankhula ndi malilime, mukhoza kufula, mukhoza kuvina, mukhoza kudutsa ziwanda, kuchita chilichonse chimene mukufuna. Ndipo komabe osakhala ndi mzimu oyera, kodi ophunzirawo sanabwerere akusangalala ndi kumafuula chifukwa ziwanda zinkawamvera iwo? Ndipo Yesu pakati pawo pomwe panali Yudasi? Kodi Yesu sanati pa tsiku limenero pamene iye adzabwera kuti ambiri adzabwera kwa ine ndipo adzati, Ambuye, kodi ine sindinatulutse ziwanda ndipo mu dzina lanu sindinachite ntchito zamphamvu? Ndipo ine ndidzati, chokani kwa ine, ine akuchita kuseruzika, ine sindinakudziweni inu. Zinthu zimenezo sichionetsero cha mzimu oyera, ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo. Tsopano, inu mukuti, mbale Branham, kodi ife tiziyankhula malilime mwamtheradi, zimenezo ndi mphatso za Mulungu. Koma mphatso za Mulungu zimenezo zobanda ukoma umaizo zimabanga mwaya wapunditsa wawasa kubidira izo sizo vomele zedwa ndi Mulungu ichi chukwelele kukala choya mbidira nipapa mene inu mukala ndi chikubidiro ukoma chizibitso kuleza ntima chibidiro umulungu ndi chikondi cha babare tena konzimo era umazatsika pansi ndi kudza kusindikiza inu ngati chimodzi chimodzi modzi monga iye anasindikizira mibado ya mpingo ngati chimodzi. Mene iye amapangira mkwatibu wake ndi mene iye amapangira munthu wake. Anapangidwa kuchokera ku chinthu chomwe chomwecho monga Eva anapangidwa kuchokera kwa Adamu nthiti kuchokera mbali. Apa pali zinthu zimene inu mukuyenera kukhala nazo poyamba. Inu simungazikopere izo, inu simungazitsanzire izo. Iwo akuyenera kukhala otumizidwa ndi Mulungu ndi obadwa mwa Mulungu. Kutsanzira kumangoyambitsa chisokonezo. Izo zili monga ine ndinanenera. Kodi inu mungaganizire khwangwala ataima pamenepo ndi ndenga ya nkhunda ili pamapiko ake ndi kuti mwaona ndine nkhunda. Iye si nkhunda, iye ndi khwangwala. Mpamba, yaganizani mbalame yakuda ili ndi mthenga ya nkhanga pamapiko ake ndipo nkumati mwaona. Icho ndi china chake chimene iyo yangosomekapo. Koma izo zikuyenera kuchokera mkati ndipo nkumapanga chikhristu Mulungu mwa mphamvu ya mzimu oyera. Mlongo wathu mapazi ake anali atanyowa pamene iye amafika m'musi. Tonse ife tikumudziwa mlongo shepherd kuti ndi wachikondi. Nyumba yake imakhala yotsegula. Iye ndi mbale ine sindikusamala kaya ndi woyendayenda wopembetsa chilichonse chimene ali. Iwo amamudyetsa iye, amachita chilichonse chimene iwo angathe kuti amuthandize iye. Oh, Mulungu anavomereza zimenezo. Gawo lake la maziko. Ndipo apa tsopano mugwire phunziro ili. Apa ndi pamene pali vuto ndiya ine ndikutembenukira kwa ichi. Apa ndi pamene pali vuto ndi Branham tabernacle. Inu mwaona pali mitundu iwiri ya chikhulupiriro, pali mitundu iwiri ya ukoma. Monga ine ndinali nazo tsiku lina, mitundu iwiri ya chidziwitso, mitundu iwiri ya kuleza mtima. Wina amaganiza kuti ndikuletsa ali nako. Umenewo si mtundu wakuleza mtima umene Mulungu akukamba. Ndi mkwiyo wopanda umulungu wosalamulirika umene muli nawo ndi zinthu za mbali imeneyo, kubwelera mbuyo, kukangana. Chipiriro ndi zina zotero, pali kunyoza kwa izo, kunyengezera kukhala. Chikhulupiriro choperekedwa ndi chilengedwe, ukoma woperekedwa ndi chilengedwe, pali kuleza mtima koperekedwa ndi chilengedwe. Zinthu zonsezi ndi zoperekedwa ndi chilengedwe. Ndipo gawo lalikulu la chikhulupiriro chathu ndi chikhulupiriro cha mmalingaliro. Pakumva mawu, icho chimatibweretsa ife pakuzindikira kwa mmalingaliro kwa Mulungu. Koma ngati awa akuchokera kumwamba, oh mbale, ngati iwo angamenye ichi, pakhala chikhulupiriro cha Mulungu cha uzimu. Iye chikhulupiriro chimenecho chimachita chiyani? Chikhulupiriro chimenecho chimazindikira mawu yekha, zilibe kanthu chimene chilichonse chinganene. Icho chimangozindikira mawu, chifukwa pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu akanali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo pamene mawu paokha akamatsanulira mu chikhulupiriro chathu, chikhulupiriro cha mmalingaliro chathu chimakhala vumbulutso la uzimu. Ndipo pa maziko awa ine ndidzamangapo mpingo wanga. Mukuona osatiba kuganiza kwa malingaliro akujoina mpingo, kuganiza kwa malingaliro a iwo, koma mavumbulutsolo pamene mitsinje iyo ya chisomo yatsamulira mu chikhulupiriro cha mmalingaliro chimene inu muli nacho. Ndiye pa ichi vumbulutso la uzimu. Ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za gehena sizidzaugonjetsa iwo. Mukuona izo zikuonetsera kuti iwo azidzatsutsana ndi iwo, koma izo sizidzagonjetsa. Oh, ndi chinthu chaulemerero bwanji. Tsopano taonani chikhulupiriro mitsinje 5 iyi. Ine ndinali ndi chidutswa cha choko apa, koma ine ndikuganiza iye sana chibweretse icho. Koma mitsinje 5 imene mukuiona ikubwera motsika apa imatontholetsa ichi pamodzi. Unari nzimu oyera amene unapanga mpingo wa Efeso. Unari nzimu oyera amene unabadwitsa mpingo wa Simuna. Nzimu oyera amene unapereka mpingo wa Pergamo ndi mpingo wa Tiatira. Mulibado ya mdima. Ndi nzimu oyera amene wamanga mkwatibwi ameneyo. Wosankhidwa amene watulutsidwa kuchokera mu zochitika zonse za bungwe kudutsa mibado monga choncho pali wosankhidwa mkwatibu wa Yesu Khristu wongozedweratu amene mzimu oyera wamwitana osankhidwa ndipo wakhala uli mzimu oyera mu mbado uno mbado uwo kumapitirira mpaka pamwamba mzimu oyera ndipo tsopano monga mwa anthu maukoma awa ndi zinthu ndi chidziwitso ndi kuleza mtima zimaonjezeredwa ku chikhulupiriro chathu kenako pamene mwala wapamwamba ubwera mzimu oyera umatatsekera izo pamodzi ndi umenewo ubatizo wa mzimu oyera ndifo chake izo zikusowa lero ine ndione apa ndili ndi zolemba zingapo zimene ndalemba apa tiyeni tione ine ndinajambula chithunzi apa chaloto lake mukuona inu simungachione icho kuchokera pamenepo tsopano kubwera kuchokera kwa mzimu oyera chabwera ndi chiyani kenako iye adzapereka kwa inu chikhulupiriro cha uzimu chikhulupiriro cha uzimu chimenecho pansi apa ndiye chikhulupiriro cha uzimu chimenecho chimangozindikira mawu okha zilibe kanthu chimene aliyense anganene icho sichichita ubwino uliwonse icho chimangodziwa mawu okha ngati wina wake akuti masiku ake ozizwitsa anatha chikhulupiriro chimenecho chimangodziwa mawu wina wake akati palilepo chinthu chotero ngati ubatizo wa mzimu oyera chikhulupiriro chimenecho chimangodziwa mawu icho ndi chenicheni chikhulupiriro cha uzimu ulimaona uko mkulondola mukuona icho chimangodziwa mawu kenako chimenecho chinali choyamba kubwera kwa inu chikhulupiriro chanu cha mmalingaliro pomwe apa umabwera mzimu oyera kudzatsikira mu chikhulupiriro chanu cha mmalingaliro kuchipangitsa icho chikhulupiriro cha uzimu kenako chikhulupiriro cha uzimu chimangozindikira mawu tsopano ndipo chachiwiri chachitatu kenako inu mudzakhala ndi cha uzimu inu mudzakhala ndi mzimu oyera ndipo udzasindikizira zinthu zonsezi mwa inu pamene mzimu oyera umenewo ukuphimba ichi kuchokera ku chikhulupiriro chanu mpaka ku mzimu oyera ukusindikizirani inu mkati ndi Khristu kenako inu mumadzakhala mmodzi amen dotsani chinthu ichi panjira yanga icho chikukuvutitsani mikono mwanu inu mumadzakhala mmodzi mwaona inu ndi Khristu mukukhala limodzi pa tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa atate mwa ine ine mwa inu ndipo inu mwa ine mukuona zikatero ndiye kuti ndi chinthu chosindikizidwa cha Ambuye Mulungu tsopano ndiyeno iwo amatsimikiziridwa ndi kukhazikitsidwa pamene nthawi imeneyo ifika iwo amadzakhala ana amuna ndi akazi a Mulungu otsimikiziridwa kodi inu mukukumbukira mbuku la Mateyu mutu wa 17 ndime ya 1 mpaka ya 5 Yesu pa phiri la chiwalitsiro inu munamverapo mvereni inu iye kutenga amene ine kuno pafupifupi chaka chapita ndinalipira unatchuka kwambiri mvereni inu iye kuyikidwa kwa mwana mu Efeso 1:5 aponso Mulungu anatikonzeratu ife kukukhazikitsidwa kwa ana maona banja pamene mwana wabadwa amenemo iye amadzakhala mwana ndiye koma mwana ameneyo amakhala ndi aphunzitsi woti adzimulera iye ndipo ngati mwana ameneyo safikapo podzakhala mwana wa mtundu woyenera iye samadzakhala wolowa mmalo koma ngati iye akhala mwana woyenera ndipo mwana amene adzakhoze kwamvera abambo ake ndiye mwana ameneyo amakhazikitsidwa kapena amayikidwa pamalo iye amadzakhala wolandira wachimene abambo ake anali nacho ndipo icho ndi chimene Mulungu ankachita pa phiri la chiwalitsiro pamene iye anamutenga mwana wake yemwe iye adatha kutsimikiziridwa kuti ndi mwana woyenera mwaona ndipo anapirira mayesero onse iye anamutengera iye pa phiri la chiwalitsiro ndipo anakamufungatira iye ndino mukudziwa muchipangano chakale iwo ankamutenga mwana nkumuveka iye chovala chabwino chokongola ndipo ankakamukhazika iye kunja pagulu ndipo iwo ankakhala ndi mwambo woyikidwa pamalo kapena ife timati kukhazikitsidwa wa Galatiya amenemo ine ndikukhala ngati ndikuganiza Paulo amakamba za izo ngati kukhazikitsa ana tsopano koma kumuika pa malo mwana atumika amvetsa ndi auzimu owerenga Baibulo zakumuika pa malo mwana uyu. Mwakuyankhula bwina, mwanayo amakhala mwana pamene abadwa. Pamenepo ndi pamene anthu athu a Chipentekoste analakwitsira pobadwira mʼbanja mwa mzimu woyera uko kulondola. Komano ife tiyenera kukhala mtundu woyenera wa ana ophunzitsidwa ndi mphunzitsi woyenera. Mugona, tsopano ngati bambo mbuyo mumbado wakale akamuganizira mwana wake, iye ankafuna iye kuti adzakhale mwana woyenera. Iye amamupezera mphunzitsi wapamwamba amene iye akanamupeza mphunzitsi wapamwamba, chifukwa iye ankafuna kuti mwana wake adzakule pokhala monga abambo ake. Mugona, chotero iye ankapeza mphunzitsi woyenera. Tsopano ngati munthu pa dziko lapansi angaganizira za mphunzitsi wapamwamba, nanga bwanji Mulungu Atate wathu? Tsopano iye sanatenge mabishopu ndi makadinolo ndi ansembe, iye atatenga mzimu woyera kuti ukhale mphunzitsi. Ndipo mzimu woyera ndiye mphunzitsi wathu, ndipo iwo makhala mu mpingo, ndipo iwo umatengera uthenga kwa Atate. Ndiyeno nanga bwanji ngati Atate kapena mphunzitsiyo atabwera ndi kuti chabwino Atate? Tsopano iye sangakapeze mphunzitsi wina amene amafuna kosomeka pa chipewa chake. Inu mukudziwa nthenga, ife timadzitcha izo kuti ngati ine ndingawauza bambo china chake chokhudza mnyamata ameneyo ndi chigawenga muli monse. Koma ngati ine ndingawauza abambo wakhoza kundonjezera malipiro, ameneyo si mphunzitsi woyenera. Mphunzitsi woyenera ndi woona mtima, amanena zoona. Ndipo mzimu woyera umanena choonadi pamene iwo ubwera pamaso pa Mulungu kwa ife. Chotero iwo umabwera. Inu mukuganiza chiyani? Iwo ungachite manyazi lero kunena kuti ana anu akazi onse akudula tsitsi lawo, ndipo inu munawauza iwo kuti asamatero. Ana anu amuna ali ndi malingaliro achibungwe, iwo basi mopheka sakuonana wina ndi nzake uko nkulondola. Ndipo iwo akutenga ichi malo mwa ichi ndi ichi malo mwa icho mmene iye angachitire manyazi. Koma momwe mphunzitsi ameneyo angakondere kubwera ndi kuti my mwana ameneyo ndi mwana weniweni, iye basi chimodzimodzi ngati Atate. Momwe iye angakondere kunena zimenezo. Mukuona kenako Atate amafufuma ndi kunyadira ndi kuti uyu ndi mwana wanga. Ndizo ndende zimene Mulungu anachita pa phiri la chiwalitsiro. Zindikirani, pamenepo panaonekera Mose ndi Eliya, ndipo Petro akusangalala cha uzimu chinachitika. Petro anasangalala anati, tiyeni timange akachisa atatu, mmodzi wa inu ndipo mmodzi wa Mose ndipo mmodzi wa Eliya. Pamene iye anali chiyankhulire, Mulungu anamuletsa iye. Iye anati, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwaye mwa ine ndikukondwera, mvereni inu iye. Mukuona Mulungu anadzika iye mwini kuseri, ndipo uyu ndi mwana wanga. Mose ankayimira lamulo, aneneri ankayimira chilungamo chake. Ife sitingakhale moyo ndi lamulo lake, ife sitingakhale moyo ndi chilungamo chake. Ine sindipempha chilungamo, ine ndikufuna chifundo osati chilungamo. Ine sindingathe kusunga lamulo lake, ndipo sindingafikire ku chilungamo chake, koma ine ndikufuna chifundo chake. Ndipo Mulungu anati lamulo ndi chilungamo zinagumana mwa iye. Iye ndi mwana wanga wokondedwa, mvereni inu iye. Ndiyeyo ndi ameneyo. Tsopano muchipangano chakale, pamene mwana ameneyo ankakhazikitsidwa kapena kuyikidwa mu banja, dzina lake limakhala chimodzimodzi pa chege monga la abambo ake linali. Inde bwana, iwo samakhala, iwo amakhala ndi mphete masiku amenewo, chizindikiro mphete. Ndipo iwo amalavulira pa iyo, amayika iyo pamenepo pamakhala mphete. Iyo inali basi ngati iye ankavala mphete ya abambo ake, mphete yake. Ndipo iyo imakhala yabwino basi ngati ya abambo ake. Tsopano pamene Yesu anali wamvera Yesu kwa Mulungu, Mulungu anadzamwika iye pamalo, uyu ndi iye. Tsopano pamene membala abata mwa mzimu woyera mu banja la Mulungu, ndipo atsimikizika kuti ali nawo pa ukoma wa iye, kuti Mulungu akhoza kuona ukoma, chidziwitso, kuleza mtima, chipiriro, chikondi cha mabale ndi umulungu mwa iye. Kenako Mulungu amamusindikiza iye kapena amamuyika iye
Ndipo pamenepo, pamenepo ndi pamene inu mumawaona ana amuna ndi akazi a Mulungu. Kena kwa Efeso 4:30 amati, musaukwiyitse mzimu woyera wa Mulungu, umene munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chiwombolo chanu. Tsopano, ena abaptisti inu, amene mukufuna kupita mulilezo cha muyaya, tsopano, ngati inu mungabwere pa mulingo umenewu, ine lidzayima ndi inu. Ndilelezo cha muyaya, ngati inu mungabwere pa malo amenewu. Koma kungonena kuti aliyense amati, ine ndajoina mpingo wa baptisti, ndine wa presbiteria, ine ndi chitetezo cha muyaya. Uko nkulangwitsa, moyo wanu umatsimikizira kuti inu mulibe iwo, mpaka ichi chidakhala pamenepo. Ndipo Mulungu akukhazikitsani inu, ndipo kusikikizani inu, mwa mzimu woyera, kulowa mu ufumu wake. Zikatero, sipamakhala kutuluka menemo. Inu ndi oterezeka mwa muyaya, kukhulupirira. Musaukwiyitse mzimu woyera wa Mulungu umene inu nonse ndi maukoma anu au Mulungu munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chiwombolo chanu. Ine ndikukhulupirira kuti alipo mkwatibwe amene anakonzedweratu. Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu ananena kuti iye adzakhala nawo mpingo wopanda banga kapena khwinya. Ine ndimakhulupirira mukukonzedweratu kuti mkwatibwe anakonzedweratu. Iye akuyenera adzakhale kumeneko. Ine ndikudalira kuti ndili ndi iye. Izo mwaona, ine ndili ndi iye. Tsopano izo zili kwa ine kugwira ntchito chipulumutso changa ndi Mulungu. Kufikira zinthu izi zidatsimikiziridwa ndi Mulungu. Ndipo kenako kudzasindikizidwira mu ufumu wa Mulungu. Pamenepo pali mzimu woyera. Pamenepo pali ntchito zenizeni za Mulungu. Kusindikizidwa kufikira tsiku la chiwombolo. Limenelo linali loto lake. Ine ndikuganiza ilo linali lokongola. Tsopano chomwecho pamene iye achita izo, pamene mpingo umenewo ubwera pamalo awa, kapena munthu, mpingo udzakhala kumeneko. Mundilole ine ndinene izi mwabwino kwenikweni kuti mumvetse. Mpingo unakonzeperatu kuti udzakakhala kumeneko. Ine ndikufuna ndidzakhale ndi iwo, koma njira yokhayo imene ndingadzakhale ndi iwo ndikukhala gawo la iwo. Ndingakhale bwanji gawo la iwo pokhala mwa iwo? Ndingalowe bwanji mwa iwo? Mwa ubatizo mwa mzimu umodzi. Akorinto oyamba 12. Mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi. Thupi limodzi kubatizidwa kulowa mwa iro. Koma iwe sungasomekere zinthu zazing'ono izi. Kumati ine ndinayankhula mʼmalilime, ine ndili nawo iwo. Iwe kupita kunja kuno ndipo wakwiya ndikulumbira ndikumapitirira. Mukuona kumeneko ndikuyika nthenga za nkhukutembo pakatawa. Mukuona iwe sungakhoze kuchita zimenezo. Moyo wako omwe umatsimikizira kuti izo si choncho ayi. Koma pamene zinthu izi zikugwira ntchito mwa iwe ndi Mulungu, ndiye kuti iwe wasindikizidwa. Zikatero zimamakhalapo zosomekera za izo. Iwe umangokhala iwe mwini. Pamenepo ndi pamene masomphenya, angwiro, mzimu woyera, ntchito za Mulungu, chilichonse chimaonetseredwa. Chifukwa bwanji iwe ndi Khristu mwakhala mmodzi. Ine ndikudalira kuti izo zamveka. Iwe ndi Khristu umadzakhala mmodzi. Ine ndinali ndi china chake chimene ndinalemba pansi apa. Ndimafuna ndichiganizire. Zimatifikitsa ife pamalo a moyo. Kenako iwe umadzakhala ndi moyo wa muyaya. Tsopano ine ndilindira Greek lexicon apa, the emphatic diglot. Ine ndinawerenga tsiku lina pa mawu. Tsopano mu Yohane 14 kapena Yohane 3:16 ife tikupeza malo amodzi amati ali nawo moyo wosatha, ndipo malo ena ilo limati ali nawo moyo wa muyaya. Koma mu Chigriki, muna Chigriki, mu Chihebri ilo limati moyo wopanda malire. Mu mawu a Chigriki ali ndi a i n e o a n. Pafupifupi monga ion. Ion ndi danga limene silingakhalepo. Ndi nambala imene singawerengedwe. Iyo ndi yoposa mamiliyoni, triliyoni, biliyoni. Koma apa ndi ma ionios anthawi, moyo wa muyaya. Ndipo mawu a Chingerezi a iwo ndi muyaya. Ife timawadziwa iwo ngati muyaya, ionios, kapena moyo wopanda mapeto. Mugona, ndipo ngati muli ndi moyo wopanda malire, inu mungadzaonongeke bwanji. Inu mwadzakhala gawo la muyaya. Ndipo pali chinthu chimodzi chokha cha muyaya. Satana si wa muyaya. ai iye iye anadzakhala satana gehena siyamuyaya gehena inachitakulengedwa iye siyamuyaya ndipo matupi awa siyamuyaya iwo anachitakulengedwa koma mzimu wa mulungu ndi wamuyaya iwo analibe mkomwe chiyambi kapena iwo ulibe mkomwe mathero ndipo njira yokhayo imene ife tingakhalire ndi moyo wamuyaya kuchokera kumawu achigiriki amenewo zoe amene amatanthauza moyo wa mulungu mwini ife timakhala gawo la mulungu pamene ife tikhala ana amuna ndi akazi a mulungu ndipo ife timakhala ndi moyo wa aionios chotero gawo limene limakhala moyo ife limene limawazindikira mawu awa kuyambira kuno mpaka kumeneko limene limazindikiralo ndi moyo wa aionios moyo wopanda mapeto iwo ndi moyo wa mulungu mwini wake mwa ife amen. Siku lina paulendo ine ndimakambirana wamboni za Yehova tsopano osati kunyozetsa chikhulupiriro cha aliyense ife tilinawo ochuluka awotembenuka mtima amenewo akhala pano ochokera kumboni za Yehova mmodzi wa matrusti athu wampingo anali wamboni za Yehova anali ndipo anapulumutsidwa iye ndi banja lake bambo ake anali wowerenga bale udu ndiwo azimene ake onse ndi azichemwa ali tsopano pafupifupi onse aiwo anabwera analandira mzimu oyera chifukwa cha masomphenya a mulungu amawawuza iwo zimene iwo anachita ndi zimene iwo mukuona izo zinachita izo tsopano koma apa amboni za Yehova mu buku lawo ilo limanena kuti mpweya umene inu mumapuma ndi solo tsopano izo sizingakhale zolondola mpweya umene inu mumapuma si solo ngati ndi choncho ndinu nthawi ina munakhala solo ya mtundu wina nthawi ina inu munadzakhala wina wakenso wapumira solo imeneyo onani kumene inu mungakakhaleko tsopano mpweya ndi mphepo ndipo mphepo ndi imene inu mumapuma mkuno zanu tsopano iwo amatenga lemba kuchokera mbuyo ndipo mulungu anapumira mpweya mu mphuno zake ndipo iye anadzakhala solo ya moyo tsopano ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake ngati iye anali munthu ndi mtundu wanji wa mpweya umene iye ankapuma mulungu asanapumire mpweya wake wa moyo mwa iye mukuona mtundu wanji wa mpweya iye anali munthu wopuma wa moyo chabwino ndiye ngati izo zili chomwecho ndiye nyama iliyonse ndi solo ya moyo chifukwa izo zimapuma solo ya munthu ndi solo yathu ndi tonse pamodzi iye yesu sankaso akuti afe nsembe ya nyama ikanakhala yokwanira mukuona chotero mbale mkanganowo sukuima koma chimene mulungu anachita iye anapumira mpweya wa moyo wa mwiyaya amen kenako iye anadzakhala solo ya moyo solo imene singafe tsopano penyani tsopano ife tilowa mu uchi mpaka muzigongono zanu zindikirani anapumira mpweya wa moyo wa muyaya mu mphuno zake ndipo iye anadzakhala solo ya muyaya chifukwa mulungu anapumira osati zimene chilengedwe chinachita koma chimene mulungu anachita anapumira mpweya wa moyo mu mphuno zake ndipo iye anadzakhala solo ya moyo iye inu mukuti kwa ine adamu anafa mbali Branham koma kumbukirani adamu asanafe iye anali ndi mwana wankhosa amene anamuwombola iye aleluya iwo amene iye anawadziwiratu iye wawayitana iye anapeza mwana wankhosa kuti awawombole iye anali choyimira adamu anagwa kenako mwana wankhosa anaperekedwa kwa adamu kufuka mu mphuno zake munali mpweya wa mulungu wamuyaya ndipo iye anadzakhala solo ya moyo iye anali mwana wa mulungu osati mpweya wake monga mawu a chiafrican ine sindikudziwa kuti mawu ake a chigiriki ndi ati a izo pakali pano koma mawu a chiafrican iwo amati amoya amene amatanthauza mphepo mphamvu yosaoneka nyama zimapuma amoya ochimwa amapuma amoya ndiye ife tingamavutikirenji moyo wa muyaya ngati iyo ndi solo ya muyaya imene imapumidwa mwa ife ndi mpweya ife tingamavutikirenji moyo wa muyaya izo zimabwerera mbuyo mbale mukuona izo basi sizingachite izo koma mulungu Maga maga ba Adam, anapo mampwea wa moyo wa mwiyaya. Ndipo iye, anatakala munthu wa mwiyaya ndi Mulungu. Iye, anali ndi mphamvu monga Mulungu. Iye, anali Mulungu wa ng'ono. Iye, anali Mulungu wa dziko lapansi. Osa ndi Mulungu wa kumwamba, tsopano, Mulungu wa pa dziko lapansi. Ndipo tsiku lina ana Mulungu adzakhala milungu kenanso. Yesu ananena chomwecho, kodi sizinalembedwe mʼmalamulo mwanu. Ndinu milungu, ndiye ngati inu munga wachule iyo amene iye anawaitana Mulungu. Amene Mulungu anawachezera. Inu mukunditsutsa ine bwanji kuti pamene ine ndikuti ndine mwana wa Mulungu. Mukuona, tsopano ife tikulowa mu china chake chakuya. Tsopano penyani ichi pamene ife tikuchifikitsa pansi. Tsopano ndi awa apa. Iye tsopano ndi mwana wa Mulungu. Koma iye amalakwitsa. Iye amadziwa kuti akulakwitsa. Tsopano kumbukirani, Adamu sana nyengedwe. Baibulo linanena chomwecho. Timoteo woyamba 3. Adamu sana nyengedwe. Koma mkaziyo ananyengedwa. Anali mukulakwitsa. Adamu anayenda ndi Eva chifukwa anali mkazi wake. Modzi modzi monga Kristu. Wosanyengedwa ndi Satana. Koma anadzalowa mu imfa ndi mkwatibwi. Iye anapita kuti akakhale ndi mkwatibwi kuti iye adzathe kuwombola mpingo. Adamu anadziwa kuti walakwitsa. Chotero iye anangotuluka ndi Eva. Mukuona? Koma pakati mwana wangosa woperekedwa kwa iwo kuti iwo anawomboledwa. Ndipo ana angosa awa lero amene anadziwiratu ndi Mulungu. Ndipo Mulungu awayitana pali muwomboli. Palibe munthu amene angabwere kwa ine pokhapokha Atate anga atamuyitana iye poyamba. Ndipo onse amene Atate andipatsa ine adzaza kwa ine. Kulondola uko. Chotero pali mwana wankhosa woperekedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi kumene mayina awo anayikidwa mʼbuku la moyo wa mwana wankhosa. Mwana wankhosa anaperekedwa kuti akapange njira ya chisomo yaliyense wa iwo kuti akapite mu chiukitsiro. Mwana wankhosa woperekedwa. Mwana wankhosa wa Adamu. Tsopano zindikirani pamene Adamu anali ndi mwana wankhosa woperekedwa. Tsopano, kumenewo ndi mpingo lero. Ine sindikutanthauza a mpingo. Inu mukudziwa chiyani? Ine sindikunena izi kuti ndisinjirire. Ndipo ine sindikutanthauza izi kuti ndipeteke kumverera kwa aliyense. Ine sindili pano kuti ndidzachite zimenezi. Monga ndazifotokozera ndekha kale. Ine ndili pano kuti ndidzathandize. Koma chimene ine ndikuyesetsa kuti ndichite. Ine mukudziwa chiyani? Kweni kweni, mipingo iyi si mipingo. Ulipo mpingo umodzi wokha. Awa ndi maloji, mukuona? Iwo ndi maloji. Ine ndilibe kalikonse. Izo zili bwino. Koma ine ndikufuna kuti nditsimikizire izo kwa inu mumaminiti pang'ono kuti iwo ndi maloji basi. Inu ndi a loji ya Methodist, loji ya Presbyteria, kapena loji ya Pentecost. Mene izo zingapitire. Inde, maloji, mukuona? Inu simungate, mukuona? Mipingo kweni kweni, ndi maloji, kumene anthu amadikira lero ofanana, amagendera limodzi. Koma mpingo ndi umodzi. Ndipo inu simungathe kujoina mpingo. Inu mumabadwira mwa iwo. Ndipo pamene inu mabwera mwa iwo, mumakhala membala wa iwo. Modzi modzi monga banja langa. Ine ndakhala ndili mu banja la Brana kwa zaka 53. Iwo sanachite kundifunsa ine kuti ndijoine banjalo. Bwanji, ine sindikusowa kuchita kujoina banjalo. Ine ndinabadwa ndili Branham. Ndipo inu mumabadwira mu mpingo. Tsopano enawa ndi maloji. Kodi inu munayamba mwaganizapo za zimenezo? Inde bwana. Tsiku lina ndinkachecha udzu. Ndipo ndinkaganiza za chabwino mpingo waukulu oyera wa Katolika. Iwo amautcha iwo. Ine ndinkapitilira chomwecho ndi kutchecha. Ndipo china chake chinandiyimitsa ine. Molimba basi chinati, usamautche iwo zimenezo. Ine ndinayang'ana pozungulira. Ine ndinayamba kupitiliza kumatchecha. Kenanso icho chinandiyimitsa ine. Chinati, usamawatchule iwo zimenezo. Anati, iwo ndi maloji. Monga enawo. Iwo si mpingo. Ulipo mpingo umodzi. Mugona? Iwo ndi mamembala a loji. Chifukwa iwo ukoza kujoina loji. Koma iwe sungate kujoina mpingo. Mpingo, iyo oma babila mwa iyo. Iyo oma zakala membala wa iyo, wakubada watsobano. Kena oma zakala membala wa banja. Mbale, kapena mulongo mwa iyo. Sobano, mudirole ine, ndingo kwele ngerani ine, ukutokila mu the emphatic diaglot hapa, china chake, cha chivumbulu 17.3. Ndipo apokalipsi ya the emphatic diaglot hapa. Ndipo, dango benyani isi, mene izi, zikwele ngekera. Ndi mene, mene mugongola, zikungo fanana, ndizi menezo. Chivumbulutso 16:17. Chabwino, tsopano tiyeni tiwerenge apa minuti chabe. Mvetserani kwa ichi, mwacheru kwenikweni, chivumbulutso 17:3. Ndipo mmodzi wa angelo 7 amenewo ali mbale 7 anabwera ndipo anayankhula kwa ine. Ine ndikukuwerengerani inu kuchokera mu the lexicon. Ali, bwera, ine ndikuonetsa iwe chiweruzo cha ukule wankulu ameneyo, amene akukhala pa madzi ambiri. Ndipo ife tonse tikudziwa kuti ameneyo ndi Vatican. Apa ife tili ndi our Sunday visitor amenemo, yochokera ku mpingo wa Katolika. Ikutiuza ife ndendende basi chimene izo zili, mukuona. Ndipo yankho ili kwa izo, anati, kwa madikirani miniti, anati, pakhala pali mitundu yonse ya maina. Anati, linga pange 666. Ine ndinati, koma miniti chabe, anati, zina lako likoza kupanga 600. Koma ine ndinati, ine sindi klapa mabili 7 kumala mulira dziko ngakhalebe, inu mwaona. Mugona, uko nkulondola. Mugona, ndikuonetsa iwe chiweruzo cha uhule wankulu, amene wakhala pa madzi ambiri. Madzi, chivumbulutso 17:15, ndi khwimbi ndi unyinji wa anthu. Mugona, amene mafumu a dziko achita naye chigololo, ndipo okhala mu dziko aledzera ndi vinyo wa chigololo chake. Sopano chiyani, ndipo ananditengera ine mu mzimu kulowa mu chipululu. The emphatic diaglot, sopano, mugona. Ndipo ndinaona mzimayi adakhala pa chirombo cha mtundu wofiira, chodzadza ndi mayina a mwano. Sopano, mu King James amati chodzadza ndi mayina onyoza. Mphindi chabe, ndipo ine ndizipeza izo apa. Miniti chabe, chivumbulutso wa firi, chabwino. Ndizi hapa, right, chabwino, chivumbulutso ine ndimatanthauza 17, osati 7, 17. Sobano, vetsela ndime ya firi. Ndipo iye ananditengera ine mu mzimu kupita ku chipululu. Ndipo ndinaona mzimayi adakhala pa chirombo cha mtundu wofiira, chodzadza ndi mayina onyoza. Umo ndi mmene Chingerezi chimanenera izo. Koma Chigiriki chapa chiyambi kuchokera mu diaglot chimawerengeka chonchi, mu chivumbulutso 17:3. Mbetserani, ndipo iye ananditengera ine mu mzimu kupita nane mchipululu. Ndipo ndinaona mzimayi adakhala pa chirombo, chirombo cha mtundu wofiira, chodzadza ndi mayina a mwano. Uko ndikusiyana kwambiri kuchokera ku mayina onyoza ndi mayina a mwano. Ndi chiyani chimenecho? Ndipo ife tsopano iye anali mayi wati mahule. Ife tonse tikudziwa zimenezo. Koma ichi ndi chiyani? Inu simukusowa kukhala chabwino uko nkulondola. Izo zikhoza kutengera mpingo wa Roma Katolika. Koma iye ndi wodzadza ndi mayina a mwano. Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, onse akudzitcha okha mipingo ya Mulungu, mayina a mwano. Kusiyana kwambiri pakati pa mayina onyoza ndi mayina a mwano. Amadzitcha okha mpingo wa Mulungu, ndipo nkumadzimirira okha pa dziko ndi mapando a magadi, ndi kumamwa, ndi kumapitirira, ndi mgonero wa supu, ndi china chilichonse, ndi kumachita mitundu yonse ya zinthu. Ndipo mpingo umodzi okha, inu mumabadwira mwa iwo. Iwe sumalo wamenemo mpaka utatsukidwa mu magazi a mwana wa nkhosa ndi kusindikizidwa ndi mzimu oyera. Ndikusiyana bwanji pakati pa mayina onyoza ndi mayina a mwano. Mukumvetsa zimenezo? Ine ndinazigwira izo mawa uno pamene ine ndimawerenga apa. Ndikubwera kuno, china chake chinangondiuza ine. Pita mchipinda chako ukatengela the diaglot. Chabwino, ndikumvera basi, ndizo zonse ndinalowa. Ndipo ndinakatenga chivumbulutso 17. Ine ndinaganiza, chifukwa chiyani ine mukufuna kuti ine ndiwerenge isi? Ine ndinayamba kuwerenga. Mwansanga ndidangogunda icho ndi zimenezo apo, ine ndinatenga pensulo ndipo ndinalemba izo pansi. Ine ndinati ndi zimenezo apo. Sopano iwo akufuula za ine kumenya motsutsa mabungwe. Iwo ndi mayina a mwano amenewo, amene amadzitcha okha mipingo ya Mulungu, ndi mipingo ya Khristu, ndi mipingo ya Methodist, ndi mipingo, ndi malodzi, osati mipingo. Mpingo umodzi umenewa ndi mpingo wa Mbuye Yesu Khristu. Ndipo ndi chiyani icho? Kupita chizinsi la Yesu Khristu ndi kugwira ntchito pa dziko lapansi lopangidwa ndi membala aliyense wa osonkhanawa, amene angakhale membala wathupi la Khristu. Kristu. Iwe umerera kubadira mwa iwo, osati kujoina iwo, ndipo kuti ujoine mmenemo ndi maina a mwano. Mkazi uyu, mphamvu yake. Ndipo ine mukuona pakali pano, kumene iwo akupita. Kukawatengera anthu onse amene ali ndi malingaliro osamvetseka okhudza chipembedzo. Ndipo akuwatumiza ku Alaska. Inu maziona zimenezo. Zikhulupiriro zathu zonse zosamvetseka. Ndipo ndi chiyani chimenecho? Bungwe. Bungwe la mipingo ya dziko lapansi ndipo Katolika ali ndi chochita chawo chachikulu chimene chikuchitika mu Vatican tsopano. Kumeneko, kumene iwo akuyesera. Ndipo mabishopu onse awa ndi zina zotero. Iwo akuyesetsa kuti afike kumgwirizano kuti amenyane ndi chikomunisti. Dziko likumenyana ndi chikomunisti ndipo likujoinana ndi chikatolika. Izo zili monga zilili lero. Ndi ife apa, monga ine ndinanenera, ife tikupita, ife tatsala pang'ono kukhala opanda ndalama, ife tikubwereka, tikugwiritsa ntchito ndalama tsopano, pa misonkho imene idzaperekedwe zaka 14 kuyambira lero. Umo ndi mmene ife tapitira, ndi ndani ali ndi ndalama za mdziko, mpingo wa Katolika. Izo zizabwereketsedwa chotani kwa United States kuti asunge makampani awa fodya ndi kachasu ndi zinthu ndithudi iwo adzabwereka izo kwa iwo pamene iwo adzatero iwo adzagulitsa maufulu awo akubadwa pomwepo ku mpingo wa Roma Katolika. Ife tidzalumikizana penyani izi momveka basi momveka kuposa kuwerenga newspapera ndi izi apa mukuona iwo ndi a Methodist Baptist Presbyterian ndi zina zotero akudzitcha okha mpingo wa Mulungu Katolika ndi mitundu yonse ya zinthu ndi mphamvu ya chirombo iyi yodzadza ndi maina a mwano mukudzitcha nokha ine ndinati ine ndinapita kuchipatala kuno osati kale ndimapita kuti ndikamupempherere munthu ine ndinati ife tikupita ku anali amayi anga ine ndinati ife tikhala ndi pemphero pa amayi ndipo donayo anati tsekani katani imeneyo ine ndinati kodi iwe si mkhristu iye anati ife ndi a Methodist ine ndinati zikomo ino ine ndimaganiza mwina mwake ndinokhulupirira ine ndinangoikokera kataniyo modzitchingira ine mukuona chotero ngati inu si mkhristu izo ndizosiyana mukuona koma ife ndi a Methodist umenewo ndi mwano chilombo mipingo yothoda mipingo iyo si mipingo ndiloleni ndisimikize kuti izo zajambulidwa eya iyo si mipingo iyo ndi malodzi anthu amajoina iyo koma inu simungajoine mpingo wa Mulungu wamoyo inu mumabadwira mwa iwo mwaubatizo wa mzimu woyera ndipo pamene inu mabatizidwa ndi mzimu woyera maukoma awa amasimikizidwa mwa inu ndi mzimu woyera ndipo choncho iye amene wabadwa mwa Mulungu samachimwa sangathe ndi zimene zothu oh my ife tingayankhule tsiku lonse sichoncho ife mpingo ndi thupi la chinsinsi la Khristu lobadwa mwa mpweya wa Mulungu inu munamvetsa izo mpingo wa Mulungu umabadwa mwa mpweya wa Mulungu Mulungu anapumira mpweya mphuno mwa uzimu za Adamu ndipo iye anadzakhala solo ya moyo kodi inu mumadziwa kuti achipentekoste kapena mpingo woona wa pentekoste yobadwa ndi mpweya wa Mulungu ndiloleni ine ndikuwerengereni inu china chake mini tichabe chimene chili pa izo ndiloleni ine ndione mini tichabe Yohane woyera ine ndikukhulupirira kumene ine ndikupitapo ife tipeza ngati mpingo wa Mulungu uli kapena ayi Yohane woyera tiyeni tione ine ndikukhulupirira ndi pafupifupi 16:19-20 chabwino apa ine ndikukhulupirira tikhala nazo izo pomwe apa chabwino ndiloleni ndikuwerengereni inu ndipo ndione ngati mpingo umabadwa ndi mpweya wa Mulungu kapena ayi monga Adamu anali pachiyambi penyani ndipo tsiku lomwero madzulo pokhala tsiku loyamba la sabata pamene zitseko zinatsekedwa ndipo ophunzira anasonkhana chifukwa chowaopa Ayuda Yesu anabwera ndipo anadzayima pakati pawo ndipo anati kwa iwo mtendere ukhale kwa inu ndipo pamene iye ananena chomwecho iye anawaonetsa iwo manja ake ndi mbali mwake pamene kenako ophunzirawo anakondwera pamene iwo anawaona Ambuye ndipo Yesu ndipo kenako Yesu anati kwa iwo kenanso tendere ukhale kwa inu monga Atate anga andituma ine chomwechonso ine ndikutumani inu penyani Atate amene anamutumiza iye anadzalowa mwa iye ndipo Yesu pamene iye watumiza ophunzira iye amalowa mwa iye mmodzi yemweyo amene anamutumiza Mulungu. Ndipo pamene iye ananena izi, iye anawapumira iwo. Ndipo anati, landirani mzimu oyera. Mpingo wobadwa mwa mpweya wa Mulungu. Pamene thunthu ili la ziwumba lokha kumeneko mwabwino, mpweya wa Mulungu umapumira paliwo. Landirani mzimu oyera. Ndiye inu mukhala mwana wa Mulungu. Inu mukhala kujoina chilichonse chimene mukufuna, koma iwe umabadwira mu mpingo wa Mulungu wa moyo. Wobadwa ndi mpweya wa Mulungu. Mulungu anawapumira iwo ndipo anati, landirani inu Ziboera, oh, man. This man is so true. Mudzalembe dzina lanu pamenepo. Ndimi gonero yanu ya suku. Ndimi chonse chimene chimapita ndi iso. Inu muma joina lodge. Inu mukoza kujoina lodge ya Methodist. Lodge ya Baptist. Lodge ya Presbyteria. Lodge ya Katolika. Kapena lodge ya Pentecost. Chiri chonse kimene inu mukufuna kujoina. Koma inu mukujoina lodge. Koma pamene inu mukhala mwana wa Mulungu. Inu mumabadwa. Mpweya wa Mulungu. Amen.
Bora lizisiye.
Pomwepo tsopano.
Chabwino. God's life is also then in you.
Moyo wa Mulungu uli msomwa inu. Yesu anatero. Nini tichabe. Yesu anati. Ine ndine mpesa. Inu ndintambi. Sobano, taonani, kwa di nkangano wawo, unali chiyani ndi Yesu, nkangano wawo ndi Yesu, chifuwa iya anali muntu, awi zibanga yeka kukala Mulungu, iya anali Mulungu, Mulungu anali Makristu, mbona, ndiba iye, anawa uza iwo, iya anati, ndiba musandi yangane ine, si ine ai.
It's my father,
ndi adade anga, ndiba iwa kukala mwa ine. Mugona, sobano, iwa amangana patukira lingono limenero, limene linabadwa kwa Maria. Mugona, ameneyo, sana li Mulungu, ameneyo, anali mwana wa Mulungu, koma Mulungu, anali mutubi limenero, iya anali Mulungu, iya anati, gadi inesili mjida nchito za adate anga, ndiye munditsutse ine, koma ndindani wa yuna amene anga nditsutse ine za chimo, kusatubirira mau, ndi mau ati amene Mulungu, ana wayankula amene sana kwa nilitsidwe mwa ine. Chimo ndi kusakhulupirira. Ndani wa inu anga nditsutse ine za chimo. Chimo ndi kusakhulupirira. Nionetseni ine. Ngati ine sili kuchita ntchito za atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Koma ngati ine ndikuchita ntchito za anga, ngakhale inu simungandikhulupirire ine, mukhulupirire ntchitozo zimene ine ndikuzichita. Pakuti izo zikuchitira umboni. Apo ayi, Atate ali mwa ine, akuchitira umboni za iye mwini. Chifukwa Mulungu anali mwa Kristu, akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Inu mukumvetsa zimenezo?
Well, now, the same life that's in the vine is also in the branch.
Chabwino, sobano, moyo wamwewo umene uli mumpesa, ulinso muntambi. Inu mujoina bwanji menemo. Izo sizingatege. Ine ndinawona ntengo osatikale kubwalo la mbale Charity ku Arizona. Unali ndi zipatso 9 zosiyana siyana pa iwo. Iwo unali chiani. Iwo unali a. Unali ntengo wa malalanje. Malalanje amchombo. Goma iwo unali ndi a. Iwo unali ndi a. Ndimu. Nanchesi. Manyuma. Ndimpesa. Iwo unali ndi mitundu yonse. Ine ndinaima. Ndina ngana pantengo menewo. Ndipo ine ndinati, mbale Charity, ine mukudantha uza kunduza ine kuti ntengo menewo ndi ntengo wa malalanje. Iye anati, zedidi? Ine ndinati, chabwino, motani, zikutheka banji. Ine ndinati, ine ndikuona mpesa apa, ndinachesi apa, tanjero apa, ndindimu apa, ndizipatso zina zonsezi. Izo zikutheka banji. Iye anati, chabwino, inu maona, izo zinameza nitsidwamo. Oh, ine ndinati, chabwino. Ine ndikufuna ndikufunsa iwe china chake. Sobano, iwe ukaketsapo mpesa iyi ndindimu. Sobano, chaka chamawa, iwo udzatani. Iwo udzabwerapo ndilalanje kuchokera pamenepo. Oh, ayi, anati, iwo udzabwera ndindimu pa iwo. Mugona? Oh, ine ndinati, sikomo iwe. Mugona?
You can't do that.
Inu simungachite zimenezo.
You can't
join. Inu simungajoine izo. Koma iya anati, ntawi ili yonse mene ntengowo uongezera chaka, ndi kuongezera ntambi ya tsopano, iwo mabwera ndi malalanche. Ngati mpesa wopauka ungarutse ntambi. Ndipo zimene ife tayesera kuchita, ndi kukhala pamembala ojoina mwa iye. Ndipo ife tikumakhala pansi pa dzina la Chikhristu. Chifukwa ife tili monga izo ziri mu njira yawamba yonena kuti ndife chipatso chowawasa. Mpingo wa Chikhristu. Koma pamene mpesa pawokha udzabereka mpesa, iwo udzakhala monga mpesa woyamba umene iwo unabereka. Ngati mpesa woyamba iwo unabereka, iwo unalemba buku la machitidwe kuseri kwake. Ngati iwo ungadzabereke wina, iwo udzalemba buku la machitidwe kuseri kwa iwo. Kulondola. Chotero, inu mukungo joina maloji. Koma pamene mudzabadwa kuchokera mu mpesa, inu muli ndi chipatso uko kulondola. Inu muli ndi chipatso. Koma inu, mumachita nacho chiyani icho? Inu muinawo maonekedwe a Mulungu. Ndipo mukukana mphamvu yake. Inu mumakana zizindikiro. Inu mumakana zodabwitsa. Inu mumakana mzimu woyera. Inu mumakana kuyankhula malilime. Inu mumakana masomphenya. Inu mumakana uneneri. Inu mumakana machiritso. Ndipo komabe mukudzitchula nokha dzina zosadabwitsa mzimu woyera unati mphamvu ya gulu la anthu odzadza ndi mayina a mwano. Ndithudi akudzitchula cha okha Khristu, okhala nawo maonekedwe a Mulungu, koma kumakana mphamvu yake. Kwa otero, chokaniko, bakuti uwu, ndi mtundu wa amene amawatsogolera akazopusa, onyamula zilako lako zosiyana-siyana, mitundu yonse ya mabungwe, mpingo wanyamula zochuluka kwambiri, ndi mtundu uwu wa gulu, ndi mtundu uwu wa gulu, nanga bwanji gulu la Yesu Khristu, mukuona, ife tili ndi zinthu zina zonsezi, ndipo taulemetsa mpingo. Sobano, ndizimenezo tu. Inu simunga joine konse mpingo. Inu muma joina loji. Dinu membala wa loji, wa gulantu. Mozi mozi basi pomelo jiri. Ife timakubida mwiti. Ife tindi madongosoro watu. Ife tindi jisisi jatu. Ndizina zotero. Inu muma jida manjida yomweyo. Basi muma ungo joina mpingo ocheda chakuti.
But you cannot join church.
Koma simunga joina mpingo, inu muna joina loji ya mpala. Koma osati mpingo, pakuti mumabadwira mu mpingo menewo, ndi mpesa iwo mini. Soba amedikirani miniji, penyani, ine nditseka paka kitaka nthawi. Zindikirani, mulikuru jire ine sini maranta uza kuti ndi nene zimenezo, penyani, yanganani. Gadi Mulungu, ana mulumikizitsa mkwadibi uyu pamodzi ndi mzimu umenewo, ndiye iwo umulumikizitsa munthu payekha pamodzi ndi mzimu umenewo. Maona, zikatero, inu mabadwira mu ufumu umenewo. Ndiye ana moyo womwewo umene unali mu mpingo uwu, uli mu mpingo umenewo. Ndi uwo, ndipo moyo womwewo umene unali mu thupi, mpesa, Yesu, uli mamembala amene iye wamubereka. Ule ndelelo, jizi ndi usomwezo zimene ine ndi kuzichita, chito zimene ine ndi kuzichita, inunso mucha zichita. Ndiye amene yomembala oona wa thupi la Khristu. Osati mtundu wa dzina litapachikidwa pa iwo. Chito zomwezo za mtundu ameneyo, zima tsimikizira kumene iye akuchokera. Moyo wake umachitira umboni chimene iye ali. Kodi ndinu membala wotani, inu ndi wa thupi liti. Thupi la Khristu. Chabwino, inu munali joina iro kuti, ine sindinatero, ine ndinabadwira mwa iro. Ugona, ine ndinabadwira mwa iro. Inu simu kusua kulira wawuza iwo, iwa akudziwa chimene chinachitika. Inu, munga yatsebanji kandulo, ndi kuyika dengu, pamwamba pake, iya anatero, ugona. Ai ai, pamene ili mabadwira mu ufumu wa Mulungu umenewo, ndiye moyo, moyo womwewo umene uli mwa Yesu. Zikatero inu, mumakhala ndi chidwi mu solo, ndiye inu, simumasowa kumawapempha anthu kuti abwere paguwa, inu simumasowa kupempha wina wake abwere kudzafunafuna ndiwo amene ali paguwa, ela, zinthu zimangoyenda zokha, chifukwa iwo wasindikizidwa mwa inu, inu ndi thunthu la Mulungu, inu mwasindikizidwa ndi mzimu woyera. Sobano, kodi inu mukudziwa chimene mzimu woyera umatanthauza? Iwe sumatanthauza, ine ndinalumpha ndi kufula, ine ndinali ndi kumverera kwa chilendo, zimenezo ndi zabwino, ine ndinalumpha ndi kufula, ndipo ndinali ndi kumverera kwa chilendo, ine ndinayankhula mmalilime, ine ndikukhulupirira mzimu woyera, umayankhula mmalilime, ndithudi, ine ndinatanthauzirapo, inde bwana, ine ndimakhulupiriranso zimenezo, inenso. koma zimenezo si iwo. Zimenezo si zimene ine ndi kukamba. Pakuweza kukhala kuuka apa pena pake. Pakuweza kukhala kuuka apa muchipiriro chanu. Mulole wina akumenyeni inu mbali imodzi pa nkhope. Kodi inu mumatembenuzira mbali inayo kumene mumati wonyenga wonyasa ameneyo. Ndiye pamenepo pali kuuka pena pake kutumphuka. Ife ndi bwino lizisiye izo zokha chabwino. Koma inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Koma pamene inu musindikizidwa muthupira Khristu, ndiye inu mumadzazidwa ndi mzimu, ndipo ndinu mwana wa Mulungu.
Oh,
ine ndikanagonda ndikanakhala ndi pafupifupi maminiti 10 kuti ndiwerenge china chake apa. Koma kodi inu mungapirire nane maminiti 10 ena? Ine ndikufuna kuti ndiwerenge china chake pang'ono pokha chabe. Tsopano moona mtima. Nyembazo siziphyerera. Ine ndingokutsimikizirani inu, mwaona? Ngati ife tingawerenge ichi kwa maminiti pang'ono. Icho ndi chabwino kwambiri kuti ndichisiye. Ine ndili ndi zinthu zingapo apa. Zikungobwera malingaliro anga. Zimene ndikufuna kuzinena. Tiyeni titsegule ku Yohane Woyera mutu wa 3 kukamba za moyo wamuyaya. Tiyeni tingofufuza zimene iyo ikunena apa za vuto la moyo wamuyaya uwu. Moyo wa Mulungu. Tsopano penyani apa. Panali munthu wa Farisi wotchedwa Nikodemo, wolamulira wa Ayuda. Yemweyo anabwera chomwecho kwa Yesu siku ndipo anati kwa iye, mphunzitsi ife tikudziwa kuti inu ndi mphunzitsi wochokera kwa Mulungu. Palibe munthu angachite zozizwitsa izi pokhapokha Mulungu. Atakhala ndi iye. Tsopano iwo makhoti a Sanhedrin amenewo iwo ankazindikira kuti iye anali mwana wa Mulungu. Iwo ankadziwa zimenezo. Apa panali wolamulira wawo pomwe apa akumuuza iye, ife tikudziwa kuti inu ndi mphunzitsi wochokera kwa Mulungu chifukwa moyo wa Mulungu kumene ukuyenda mwa inu. Mukuona, ife tikudziwa kuti chiphunzitso chanu si chanu inuyo, ndi cha Mulungu chifukwa Mulungu akutsimikizira izo. Mukuona, moyo wa Mulungu ukuyenda kudutsa mwa inu. Tsopano penyani. Yesu anayankha ndipo anati kwa iye, indetu ine ndinena kwa inu, pokhapokha munthu adabadwa mwatsopano, iye sangathe kuona ufumu wa Mulungu. Oh my. Pokhapokha inu mutajoyine mpingo wanga, mukuona momwe iwo samamvetsetsa iwo. Mukuona, mukuona Yesu kenako. Yesu anayankha, indetu ine ndinena kwa inu, pokhapokha munthu adabadwa ndi madzi ndi mzimu, iye sangathe kulowa mu ufumu wa Mulungu. Icho chimene chabadwa mwa thupi ndi thupi, ndipo icho chimene chabadwa mwa mzimu ndi mzimu. Usadabwe ayi kuti ine ndinati kwa iwe, iwe uyenera kubadwa kachiwiri. Mphepo imawomba kumene iyo ikufuna. Mwaona, kubwereranso, mwaona, kubwerera. Mwaona, mphepo imawomba kumene iyo ikufuna. Inu simungamve phokoso, mungamve phokoso lake, koma simunganene kumene iyo ikuchokera kapena kumene iyo ikupita. Chomwechonso aliyense ndi wobadwa mwa mzimu. Nikodemo anayankha ndipo anati kwa iye, zinthu izi zingakhale bwanji? Yesu anayankha ndipo anati kwa iye, kodi iwe ndi wolamulira wa Israeli ndipo sukudziwa zinthu izi? Taonani pamenepo mbali a DD, PhD, ma LD awiri, mwaona? Ndipo sadziwa zinthu izi? Indetu, ine ndinena kwa iye, ife timayankhula izo zimene ife tikuzidziwa. Ndi kuchitira umboni izo zimene ife taziona. Ndipo inu simukulandira umboni wathu. Ife tikuzidziwa zinthu izi. Ife taziona izo. Ife tikudziwa zimenezo. Ndipo inu simukulandira nkomwe umboni wathu wojawina mpingo. Mukuona, ngati ine ndakuwuzani inu zinthu za dziko lapansi, ndipo inu osakhulupirira, inu mudzakhulupirira bwanji ngati ine ndingakuwuzani inu zinthu zakumwamba? Tsopano mvetserani pa ichi apa. Penyani.
And no man has ascended up to heaven.
Ndipo palibe munthu amene anakwera kumwamba, koma iye amene anatsika pansi kuchokera kumwamba, ngakhale mwana wa munthu amene ali kumwamba.
Figure that one out.
Tachiganizirani chimenecho. Ine mukudziwa nthawi ina, iye anati, ine mukuganiza chiyani za Khristu? Iye ndi mwana wa ndani? Iwo anati, mwana wa Davide. Iye anati, ndiye chifukwa chiyani Davide mu mzimu ananena kwa iye, Ambuye anati kwa Ambuye wanga, khala iwe mudzanja langa lamanja. Iye akanakhala bwanji Ambuye wake ndi mwana wake? Palibe amene anamufunsa iye china chilichonse. Mujivumbulutso, iye anati, ine ndi muzu ndi mphukira ya Davide. Mukuona, ine ndi mpesa ndi nthambi. Ndine chiyambi. Ine ndinali chiyambi chisanakhale. Ine ndinali chiyambi. Ndipo ine ndinali mphukira ya iye. Aponso.
Now, here he said, no man has come down from heaven, but the Son of Man.
Tsopano, apa iye anati, palibe munthu amene anabwera kuchokera kumwamba, koma mwana wa munthu amene tsopano ali kumwamba. Dona anandifunsa ine nthawi ina funso. Ine ndinati, ndiyankhire ine ili. Anati, Yesu ankapemphera kwa ndani munda wa Getsemani? Ine ndinati, iye ankayankhula za ndani pamene iye anati, palibe munthu amene anakwera kumwamba, koma iye amene anatsika kuchokera kumwamba, ngakhale mwana wa munthu amene ali, amene tsopano ali kumwamba. Ndani? Apa iye ali. Atayima pomwe apa, apatenga la nyumba. Akuyankhula ndi Nikodemo. Ndipo anati, ine ndili kumwamba. Kulondola uko, tiye nitizisie zimenezo mpaka usiku. Inu mkuti chiani, nthawi ya yambaguta, oh my. Muganizire izo kwa kanthawi, masana uno. Inu mumalowa bwanji mumpingo, kubadwa. Mwachiani, mkwea wa Mulungu. Pumirani paine, pumirani paine. Mzimu wa Mulungu wa moyo. Pumirani paine. Ndiro pemphero langa. Mungolola nzimu oyera upume. Oh my. Pakuti mpweya wa Mulungu, iwo ndi chiyani. Kusindikizidwira mu ufumu wa Mulungu. Kumadziwa kuti pamene ine ndinavomereza koyamba, ine ndinakhulupirira Yesu Khristu. Eya. Kenako, kuchikhulupiriro changa ndi kuonjezera ukoma. Ukoma wa Mulungu. Kenako ku ukoma wanga, ndikuonjezera chidziwitso cha mawu. Kuchidziwitso changa, ndikuonjezera kuleza mtima, kudzigwira. Ine ndikuzikonda zimenezo. Dziko langa ndilanu. Veka nikolona solo yanga, ndikudzigwira. Kuchoka kunyanja, kupita kunyanja yonyezimira. Mukuona? Chipiriro. Oh my. Woyesedwa. Musadandaule ayi. Satana akuwerengerani iwo kwa inu. Ine ndikukwera makwerero tsopano. Mukuona? Ndaonjezera ukoma, chidziwitso, kuleza mtima. Tsopano, ndikuyenera kuonjezera chipiriro. Ine ndikadalibe mzimu oyera. Kenako ndikaonjezera chikhulupiriro, ndiwonjezera umulungu. Ndipo mukudziwa chimenecho chili monga Mulungu. Ine ndiwonjezera chimenecho. Osamakhala makhalidwe olakwika. Kumayenda monga njonda ya Chikhristu imayenera iziyendera. Mulole izo zisakhale zongovala. China chake mwa ine, chikondi cha Mulungu. Chikungobwatama, mukuona? Mukuona? Osati kumati nyamata. Ine ndikhoza kuchita zimenezo. Koma mwina mwake, bola ine ndi satero, mukuona? Zili pamenepo, muli monse. Ndikubadwa, ine ndinabadwira muichi. Ndipo kenako, chikondi cha Mulungu, Kristu, akutsika pansi, ndikudzasindikiza onse amene ali mwa ine, ku utumiki. Mukuona? Ndiye kodi iye amachita chiyani, iye akandipatsa ine mzimu oyera, iye amakakukhazika ndi inu pamalo apadera. Ama kulembani inu, mukuona? Ndinu munthu wosiyana, sindi inu wa dziko lapansi. Mkomwe, mukuona? Inu mwavekedwa mosiyana. Ndinu wovekedwa mosiyana. Osati chovala chakunjachi, ayi. Inu simukuyenera kukhala wosamvetseka, ndi wachilendo, ndipo kukolala itatembenuzidwa, ndi mwambo wa udali, monga, ayi. Inu musamachite zimenezo. Inu muzivala mwathupi, monga chonchi. Ndi chovala cha uzimu chimene chimawerengedwa. Chovala cha ukwati chavekedwa pa inu. Inu ndi ndani. Monga Yesu, penyani. Iye anaphimbidwa. Ndipo iye anawalitsika pamenepo pamaso pawo. Ndipo chovala chake chinawala ngati dzuwa. Pamenepo iye anali. Yesu, Mulungu, akumukhazika mwana wake yemwe. Mukuona? Ndipo kenako kunadzabwera Mose, kenako kunadzabwera Eliya. Ndipo Petro anati, inu mukudziwa ndi chinthu chabwino kukhala pano. Mukuona amene munthu amachitira. Eya, oh, cha uzimu chinachitika. Anati, tiyeni timange akachi satatu. Tiyeni timange mmodzi wa Mose, ndipo mmodzi wa Eliya, ndipo mmodzi wa inu. Ndipo iye asanamalize kuyankhula, Mulungu anangotseka chinthu chonsecho. Anati, uyu ndi mwana wanga wokondedwa. Mu zinthu zonsezi zimene ine ndimafuna kwa Mose, ndikuyika lamulo mwa Mose. Chirungamo mwaneneri. Iye anakwaniritsa zonsezo. Mvereni inu iye. Ine ndichokapo pa chithunzicho tsopano. Mungu amumvera iye. Mungu amumvera iye. Oh my. Ndi chinthu chokongola bwanji. Kenako, pamene ife takumana ndi zotiyenereza izi, ndi kukhala odzazidwa ndi ukoma wa Mulungu ndi zinthu za Mulungu, ndiye mzimu oyera umatsika ndi kudzatisindikiza ife kulowa mu ufumu. Musadandaule, aliyense adzadziwa kuti inu muli nawo iwo. Inu simudzasowa kuchita kunena chabwino. Ulemerero kwa Mulungu, ine ndikudziwa ndaupeza iwo. Ine ndinayankhula malilime. Ulemerero kwa Mulungu, ine ndikudziwa ndaulandira iwo. Ndinavina mu mzimu kamodzi. Inu simudzasowa kulankhula liwu za izo. Aliyensa adzadziwa kuti mwalandira iwo. Ino musadandaule. Eya, iwo udzazichitira umboni wokha. Iye adzalola izo zidziwike kwa anthu. Mulungu akudalitseni. Ndinokondwa kukhala nanu mawawa. Kukhala ndi nthawi iyi ya chiyanja. Mvetserani, mpingo wathu waung'ono ndi wochepa. Ndipo komabe, ife tilibe malo okwanira anthu amene amabwera kuno. Ife si bungwe. Ife timakhulupirira ndipo tili ndi chiyanjano ndi bungwe lililonse. Inu, muzingo obwera kuno chifukwa choti inu, mukufuna kubwera. Ndipo inu, ife timakukondani. Ndipo ife tikufuna bungwe lililonse. Munthu aliyense. Ine ndikukhulupirira kuti muli anthu mwa mabungwe onsewo amene ali a Khristu. Iwo ndi abale ndi alongo mwa Khristu. Chotero chomwecho, ife tilibe zifukwa. Palibe chojoina, palibe chochita koma kungokhala Khristu. Monga iho wakhado angakonda kunena. Ife tilibe lamulo koma chikondi. Tilibe buku koma Baibulo. Tilibe kachikhulupiriro koma Khristu. Uko nkulondola. Bwerani ndipo mudzatichezere. Ndife okondwa kutero. Ife timakhulupirira uthenga wa thunthu. Gawo lililonse la mawu. Timakhulupirira ndendende basi momwemo. Ife sitiwonjezera chinthu chimodzi kwa iwo. Kuchotsa chilichonse kwa iwo. Kuwonjezera zinthu zilizonse zabungwe kwa iwo. Ife timangousiya iwo basi mmene iwo ulili. Ndi zimenezo. Ndipo ife nthawi zonse timakhala okondwa kukulandirani ine. Inu mudzibwera ndi kudzakhala nafe pamene mungathe. Ife timapempherera odwala. Ife timakhulupirira chilichonse chimene Baibulo limanena kuti tichite. Ife tikuyiwala zofoka zathu mbuyo. Ndipo tikukankhira pamalo akuyitana kwa pamwamba. Tsopano, chinthu chimodzi chowonjezera, kodi inu mulola icho kuti chinenedwe tsiku ladzana mmawa, inu muzindikira pa bolodi kunja uko, masomphenya. Ine ndinali ndi masomphenya. Iyo inali pafupifupi 5 koloko, monga mkazi wanga kumbuyo uko akudziwira, kapena 6. Ine ndinali nditadzuka. Ife tinadzuka kuti tiwakonzekeretse ana kuti azipita ku sukulu. Ine ndimakhala ndi awa kawiri kawiri. Ndipo inu nonse mudziwa. Aliyense wa inu pano. Kuti iwo samalephera. Iwo ndi yangwiro mwantheradi. Kuona? Iwo samalephera. Ndipo ine ndinaganiza kuti ndinali munthu wosangalala kwambiri amene ndinamuonapo. Ndinali nditayima pa dzuwa. S-U-N. Ndipo ndinali ndikulalikira uthenga kwa wosonkhana ochuluka khwimbi. Ine ndimafuna ndione ngati izo zikujambulidwa. Wosonkhana ochuluka khwimbi. Ndipo iwo anali atakhala mu nkhalango. Ndipo mirozo ya dzuwa unali kuwalira pansi pa iwo. Basi apa ndi apo akutenga iwo, akutenga mawu. Ndipo ine mwanthawi zonse ndimalalikitsa kwambiri, kuchedwetsa kwambiri, ndimalalikira motalika kwambiri, ndipo ndinalalikira motalika kwambiri mpaka wosonkhana anayamba kumva njala ya chakudya cha thupi. Ndipo iwo ena iwo anatopa. Chotero iwo anangodzuka, anapita kunja kuti akawapezere iwo chakudya. Anayamba kutuluka. Ndinati, musatero, musatero. Ine ndinali ndi zimake ziwiri zimene ndimafuna ndikumane nazo. Ndimafuna ndikumane nazo mu ulaliki wanga. Ndipo Ambuye anali atapereka izo kwa ine. Ndipo mlaliki aliyense amadziwa. Pamene iwe udziwa kwenikweni kuti ndi Mulungu amene wapereka izo kwa iwe. Umangotentheka kuti uwauze anthu. Ndipo ine ndimangolalikira chani. Basi molimba mene ndikanalalikira. Ndimangoziyala izo. Ine mukudziwa. Ndikuti zinthu zopambana zonse izi. Ichi chimene Mulungu akuchita. Penyani pa ichi. Iye amazindikira malingaliro a mumtima. Ndi chiyani chimenecho. Mau. Ndikumapita monga chomwecho. Ndipo ine ndikanakonda, ndikanakumbukira chimene ine ndimanena, ndi chimene zolemba zanga zinali. Ine sitingathe kuganizira za izo, mukuona? Koma ine ndimangolalikira. Ndipo ine ndinali ndikuzipenya ndekha ndikuchita izo. Ndiyeno pamene ndinayima pamenepo, ndikuyang'ana, ndikumadziona ndekha ndikulalikira iwo. Ndipo ndimangolalikira kwa iye amene analibe iwo. Ndipo padapita kanthawi ndinadzuka, ine mukudziwa. Ndipo ndinaganiza. Ulemelero kwa Mulungu, ine ndinati. Yang'anani pa zinthu zopambana izi ndi izi izo. Molunjika ndinazindikira anthawi kuyamba kuoneka ngati anali ndi njala ya kuthupi. Ndipo chotero iwo. Anali ndi zokwanira za uzimu. Chotero iwo anayamba kumachokapo. Ndipo ena a iwo anayamba kumachokapo. Ine ndinaganiza. Vula ndi chiyani ndi aliyense. Ndipo ndinayang'ana. Ndipo apa mabanja ena ang'ono akupita kumbali yanga. Ine ndinaganiza. Ine ndinati. Miniti yokha mzanga. Miniti yokha. Inu mubwere lanso mtunzi wa usiku ukagwa. Mugona, ine ndinati. Inu mubwere lanso. Kome ndilole ni ime, ndi kubata ni inu chimake chwa yamba ichi. Kwa nizi nduzo nsezi, zikujongela kuti. Zimene ine ndi kuwaneta ni. Izo zikujongela kuti. Ine ndinati. Ndizi hapa. Izo zimumbau amungu. Izo ndi pakuti ya tero ambule. Lwenjezo lake. Chifupa. Ine ndinati. Nonsenu, mudijirida ine umboni. Mudijirida umboni ichi. Kuchilo yanga ndiyoti, mukale ndi mau.
Ine ndinati.
Hura bichi yangi ndino nsenu. Kwa dinu simu kwanveta mau. Inu mukenela kwanveta iwo. Ndipo ena ayiwa nati. Mzanga, ine ndi kufuna ndiweze mabisketi ena. Ndizina monga choncho. Chabwino, ine ndinaganiza. Chabwino, ulemelelo kwa Mulungu. Ngati wakufuna mabisketi, alole napita akapeze iwo. Chodero ine. Ine ndinatembenuka. Ine ndinaganiza. Oh, koma ine mukudziwa chiyani? Mitunzi igwa pakapita kanthawi. Nthawi yomweyo ine ndinati ndiye usiku uno pamene wosonkhana amenewo ati asonkhanenso ndidzayika chimake kwa iwo. Ndipo ndiwawuza iwo kuti zinthu zimene iwo aziona ine ndikuchita zikupezeka mu mawu a Mulungu osati mu bukhu lina la nkhano kapena bungwe lina lake. Izo zikupezeka mu mawu. Mukuona gawo lililonse la izo mu mawu. Chifuka ine, dinarumidwa kwa iwo. Ine ndinaganiza. Inu mukudziwa, iwa atero. Mozari yonse. Abwelera usiku uno. Chorero, ichi nchimene ine, ndichi ndidzachite. Ndika maziko. Kukhala ngati kuyika maziko. Inu mukudziwa mene ine, ndimachitira izo pa mibado ya mpingo iyi ndi zinthu. Kunena zimene ndinanena mbuyomo, ine ndika maziko a izo pa mawu. Ndipo kenako chimake chachikulu ichi. Chopambana, ine ndinati, idzakhala nthawi yotani. Matamando akhale kwa Mulungu. Ndipo ine ndinadziona ndekha ndikukhala weniweni pang'ono. Ndipo ndinamva ulemelero kwa Mulungu. Ndinadziona ndekha ndikuzimirira monga choncho. Ndipo apa ine ndinali nditayima pamenepo. Tsopano apa pali kutanthauzira kwake. Mukuona chinthu choyamba chimene ndinapanga. Zinthu zimene zachitika zakhala zili zachisinsi kwa anthu ambiri ayiwo. Ine sili kutanthauza afu gospel ndi oyera a Mulungu. Koma ine ndikutanthauza mwa anthu ambiri. Ndipo inu simufuna kuyangana pa dziko cosmos ngati uthenga wa Mulungu. Pamene ine mupita ndikukati monga Boz anati, ine ndakhala nthawi zonse anati ndinali ndi loto zaka zapitazo kuti a Mulungu adzanditumiza ine ku Chicago ndikugwereza Chicago kwa ulemerero wa Mulungu. Ine ndinati Joseph, iye anachita kale izo. Bwanji, iye anati iwo sanagwerezeke kuyambira pamude. Ine ndinati izo ine ndikukamba za mpingo, ndizo utuchi wakasinja kunja uko, ndi fumbi basi pansi pa dziko lapansi. Gulu limenelo likudzadza misewu ayezeberi odzipenta ndi chilichonse. Ine ndinati ndizo kunja uko, maloji akulu akalewo ndi zinthu zidzaphasuka ndi kugwera mmisewu kumeneko. Ine ndinati iye akukamba za mpingo, mpingo umene unaona vumbulutso la Yesu Khristu likuonetseredwa. Ndipo iwo anazindikira izo. Pakhoza osakhala 15 kuchokera mu Chicago, pakhoza osakhala 10 mumbado uno kuchokera mu mzinda wonse wa Chicago amene angabwere. Kodi inu munayamba mwalingalirapo za izo? Monga izo zinalili masiku a Noa, chomwe chonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu pamene miyoyo 80 inapulumutsidwa. Ndiyangati amene anatuluka mu Sodomu. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Ine ndikukayikira adzakhala ochepa. Mukuona? Koma mpingo iwo mwini walandira kugwedeza. Iwo azindikira izo. Iwo anawadziwa mawu. Iwo anawaona mawu pamene iwo ankakwaniritsidwa. Ndipo iwo anawagwira iwo. Tsopano penyani pamenepo kwa miniti. Tsopano ndipo tenga woyamba uwu pamene iwo anauona iwo aliyense anautsatira iwo anati, oh, ulemerero kwa Mulungu. Oh, ngati ine ndingaone ichi, icho ndi china. Ndipo iwo anapita nthawi yomweyo mmene iwo analowera. Mukuona? Ndipo tsopano iwo anaganiza, chabwino, ine sindikudziwa, inu mungajawo ine pati. Ngati ine sindingafike pa ichi, izo zidzakhala njira iyi. Ndipo ine ndidzakankhidwira kunja kumeneko. Ndipo ine sindidzakhala ndi kanthu kuno. Abale amakhala pansi ndikuti, chabwino, ine ndingachite chiyani ngati ine mukuona apo iwo sanga ive modalika kuti azindikire kuti iwo ndi mawu amene Mulungu analonjeza akuonetseredwa mukuona ndipo iwo anachokapo koma musadandaule mithunzi yayandikira mwaona pamene ine ndidzabwerere kumunda ndino mukukumbukira usiku wina zauthenga umene iye anandipatsa ine kumbuyo kumeneko pamene ine ndinkayika mwala wapangodya ndiyendeyende basi anati chita ntchito anati ukatuluka mmasomphenya awa uwerenge Timoteyo wachiwiri 4 ino mukudziwa izo zili pomwepo pa mwala wapangodya zaka sate firi zapitazo anati uchite ntchito ya mvangeli upange chitsimikizo cha thunthu cha utumiki wako pakuti nthawi idzafika pamene iwo sadzapirira chiphunzitso cholamitsa koma pazilakolako zawo zomwe iwo adzazunjikira aphunzitsi okhala ndi makutu oyabwa kutembenuka kuchoka kunthano kuchoka kuchoonadi kupita kunthano ngati izo sizinakhale basi mawu ndi mawu koma kumbukirani ndiye usiku wina pamene ine sindinawerenge zonse za izo zakasate chakuti zimene ine ndalalikira mukachisi uyu sipanakhale pa nthawi imodzi imene ine ndinapita patsogolo kuposa pamenepo ndipo ine sindikudziwa chifukwa chake nthawi zambiri ndimadabwa mpaka siku lina ndinaona pamene yesu anatenga mpukutu ndi kuyamba kuwerenga ndipo anawerenga theka la ulusiwo ndipo anayima ndipo anati uko kukapenamo iye anati ndipo lero ulosi uwu wakwaniritsidwa chifukwa chiyani iye sanawerenge wonse wa iwo izo zikukhudzana ndi kudza kwake kwachiwiri mukuona ndipo pamenepo ine ndinawerenga izo ndisakudziwa ine ndinanyamula izo ndipo pamenepo izo zinali pamaso panga ku Southern Pines, South Carolina, mawa umenewo ndidayima panja uko ndi kuyankhula ndi Joseph Boz ndidatsamira mbali mwa galimoto ine ndinakhudza icho Paulo anati ine anthu onse andiwukira ine palibe munthu ali ndi ine Demas wandisiya ine akukonda dziko lapano ili ndipo ine tsopano penyani ndipo wosula mkuwa wandichitira zoyipa zambiri taonani chimene Demas ayenera kuti anaganiza bwanji ine ndinamuona Paulo akulalikira uthenga ndi kuchiritsa odwala ndipo apa iye wakhala akuvutika iye mwini akuyenda ndi dokotala kulikonse Luka nthawi zonse iye akamapita amamutenga dokotala limodzi naye mwamuna akulalikira umulungu bwanji ine ndinamuona iye akumukantha munthu ndi khungu anati ambuye akudzudzula iwe ndipo iwe ukhala wakhungu kwa kanthawi ndipo nkumulola wosula mkuwa amuthamangitse iye pa msonkhano ine ndikuganiza iye anataya mphamvu yake kuti akanthe anthu ndi khungu kalanga iye anataya mphamvu yake ya machiritso auzimu Mulungu wamutembenukira iye ine sindikuganiza kuti Demasi anapita mdziko chifukwa Demasi anali wa ino mukudziwa mbiri yake iye anali wa banja lalikulu lolemera ndipo iye ankafuna kumayenda ndi ena agululo koma Paulo wang'ono wosauka chinali chiyani icho Mulungu nthawi zonse amalola utumiki uyende monga choncho ndipo kenako nkudzaopeka kolona iwo iye anamulola Yesu kuti afike pamalo konani pamenepo pamene iye akanaukitsa kufa pamene iye akanachita chilichonse chimene iye ankafuna kuchita ndipo nkumulola msilikali wa Chiroma kukoka ndevu zake pa nkhope yake ndi kumulavulira pa nkhope yake anamumenya iye pa anayika chiguduli pa nkhope yake ndipo anati tsopano iwe ukudziwa iwe amandiwuza ine kuti iwe ndi mneneri onse aiwo anayima mozungulira ndi mabango ndipo anamumenya iye mutu anati tsopano tiwuze ife ndani wakumenya iwe iye ankadziwa amene anamumenya iye ndithudi iye amatero mukuona koma utumiki wake unali ukukonzekera kuvekedwa korona nthawi zonse zimafika pamalo amene izo zimaoneka ngati ndizenizeni zofoka kwenikweni basi kuti zapita kenako Mulungu amadzaveka korona iwo oh Ambuye mulole izo zichitike Ambuye tiyeni tiweramitse mitu yathu. Tsopano mpembedzeni iye ife tinali ndi kuphunzitsa kolimba tiyeni tikweze mwamba manja athu tsopano kwa iye
tsopano mukhale mu mzimu mwaona ine ndimkonda iye. Tsopano tiyeni timirire pamapazi athu. Mu nyimbo yathu yaing'ono yobalalitsira timba ndime yoyamba. Ife tigwirana chanza wina ndi msake. Ndime yachiwiri ife timba iyo kwa Mulungu. Chabwino. Ndipo kenako tibalalitsidwa. Tsopano tiyeni tiimbe.
Joy and comfort give you, take it everywhere you go, precious name, oh how sweet, oh water and joy of heaven, precious name.
Tsopano kumbukirani ichi, tsopano ine ndimufunsa mbale wang'ono apa amene ine ndinali naye mchipinda maminita angapo apitawo, mbale wofunika wang'ono wa missionary kwa Assemblies mchipululu kuntunda kuno, ine ndayiwala chimene dzina lake lili. Ine ndimufunsa iye atibalalitse ndi pemphero mwansanga tikangoyimba ndime yotsatirayi. Tenga dzina la Yesu nawe ngati chishango kumsampha uliwonse. Ndipo pamene mayesero mokuzungulira asonkhana, ingopumani dzina loyeralo mupemphero. Muona ajerekeza kuchoka pamenepo, mukuona? Tsopano kumbukirani, tenga dzina la Yesu nawe ngati chishango kumsampha uliwonse. Ndipo pamene mayesero mokuzungulira asonkhana, ingoyima ndipo upume dzina loyeralo mupemphero. Muone chimene chimachitika. Chabwino, tonse pamodzi tsopano.
Name of Jesus with you as a shield from every snare. Oh, when temptations round you get, what do you do now? Just breathe that holy name in prayer. Precious name.
Pamene iwe ukuima apa nthawi yomaliza imene ine ndinali kukachisi kuno, mayi uyu akungopitilira kuseka ndi kumamuloza mwana uyu. Mwana uyu anali muzitsulo za miyendo. Apa iye ali akutamanga mozungulira apa, akusewera mokoma lero. Kodi izo si zabwino? Ambuye alemekezeke. Tsopano yang'ana apa, wokondedwa, iwe udumphire pansi ndipo waonetse iwo kumeneko mene iwe ungathamangire mozungulira. Mukuona?
Remember communion tonight, now.
Oh, how sweet.
Oh, Father, and joy of heaven, precious name.
Tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu ndipo mukumbukire misonkhano siku uno tsopano, ndipo ndi usiku wa ngonero. Ndipo inu nonse mukumbukire zimenezo, inu amene muli a Khristu. Ife tikukuitanani inu kuti mubwere ndipo mudzatenge ngonero ndi ife. Ife tikuyembekezera nthawi yopambana. Abusa athu ofunika apa
Mbale Neville ndi angati amamukonda Mbale Neville. Ninani amen. Mvetserane abale, mundimvere ine ngati wanu, ngati mmodzi wa abusa pano wapakachisi. Muzimamatirana ndi Mbale Neville. Muzikhala ndi iye, mukuona, iye ndi wantchito wa Khristu. Mukhale ndi iye. Baibulo linati, tiyeni tizisonkhanitse tokha pamodzi. Ndipo mochuluka pamene inu muona tsiku loyipa ili likubwera. Muzibwera ku misonkhano, muzibwera. Tiyeni tizilowa ndi kudzakhala pambali ndi abusa athu. Mukuona, muzikhala limodzi ndi